Blog Talk Radio.
Washington DC turabaye kaze mu biganiro byacu by'uyu munsi kuwa gatatu turi tariki ya cyenda y'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2022 muri kuba nanjye Serge Ndayizeye ntangire mbaramutsa kandi nizera ko muri amahoro kandi mumeze neza mutwihanganiye kubera retari ntabwo bikunze kuba ariko hari igihe nyine gahunda ziba nyinshi noneho ntitubashe kumitinga amasaha yacu cyangwa gahunda tuba twiyemeje gutangira ku gihe ariko nk'uko mwabibonye nyine sketch yacu yari kuri ku masaha ya saa mbiri za Washington nubwo dutangiye dufite retari y'isaha ingingo zose twabategure turaza kuziganira nta n'imwe turi busimbuke tutabaganije kuri uyu mugoroba nk'uko mwabibonye ko titre y'ikiganiro cyacu twabyise nyine ngo Burundi umupaka ntabwo uzafungurwa u Rwanda rutaratanga abo rucumbikiye bakoze kudeta mu mwaka 2015 aya ni amakuru rero atangazwa na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Igihugu cy'u Burundi uwo nyine akaba ari Albert Shingiro shimangira ati ibyo gufungura umupaka wacu rwose biba bigiye ku ruhande mu gihe Leta y'u Rwanda itaratanga abapuciste bakoze kudeta ikaburizwamo ubwo nyine ntabwo tuzafungura umupaka ni statement ikomeye cyane hari bagenzi bacu bari Burundi ngira ngo mbashimire ku by'umwihariko ko buriya mu gihugu cy'u Burundi dufite audience idukurikira nini ndabasabutika kuri mugoroba ndabashimira no kuba mutwandikira hari wambwiye ati sergeanti nabonye iriya nkuru nibaza icyo Kagame abatekereza mu mutwe we muzi neza yuko muri iminsi aravuga ati umubano uragenda neza umubano w'u Rwanda na Uganda urimo uragaruka mu nzira umubano w'u Burundi ati rwose biratungana mu minsi iri imbere bizaba ari byiza ati DRC yo nyine ni ikibazo gikomeye bibaye ngombwa nasubirayo ejo bundi ari mu nteko ishinga amategeko y'igihugu cy'u Rwanda abenshi bavuze buriya ko yakoraga nka State of the Union nyine abwira abanyarwanda uko igihugu gihagaze ariko wabonaga ashaka gusa nk'agaragaza ko uko isura y'u Rwanda mu karere iteye ubwo twavuga uko u Rwanda ruhagaze mu bihugu by'abaturanyi uyu mukunzi aradita ku Burundi nongere mushimire ati serge nibuka uwo mugabo wanjye baro ubayoboye mu mwaka w'2012 avuga yuko atajya agenda ku mategeko cyangwa akamubabwiriza bahawe ariko binavuga yuko iyo igihugu kivuze kiti ntabwo tuzakora iki udakoze iki you must do it kuko niba utabikoze nabo uzabyo bazakora ubwo simvuga abandi bavuga bati ntabwo tuzi icyo uriya muhungu muhozi yamuhaye kuko aravuga ati anko ubwo nawe ntabwo nibujye mu nkuru ya ruguru kuko umupaka w'ubwo baravuga ko ari nyabagendwa ariko nabwo yari yaravuze ati mfunze umupaka imyaka itatu kubera ihuriro nyarwanda ntabwo nzi icyabaye kugira ngo umupaka ufungure yabaye imyaka itatu ariko umunsi uraza kwibanda ku Burundi kuko nibyo ubona biri mu itangazamakuru twabonye kandi kuba bavuga bati ntabwo tuzafungura umupaka ku ruhande rwacu leta y'u Rwanda itaduhaye abakoze kudeta bagahungira mu gihugu cy'u Rwanda turabyinjiramo mu kanya ku ngingo yacu ya kabiri turaza kureba mu nteko ishinga amategeko uyu munsi nshimire n'abantu bagiye bansobanura ko hari ibintu ntasobanukirwagamo hari ikintu minisitiri w'ibikorwa remezo agiye gusobanura mu nteko ishinga amategeko uyu munsi asobanura ngo ibibazo bya biyogaze ubwo u Rwanda rwari rwavuze ko 2024 ruzaba rwaramaze guca abantu bacana amakara cyangwa bacana inkwi abanyarwanda bakoresha biyogaze ni ibintu byajyamo amafaranga menshi cyane biraferinga biyogaze ikora ite bakoresha ibintu bireba na wese cyangwa ibintu bivuye muri za toilette ibintu amase y'inka bikabyara iyo gaze bikaba ibyo bikoreshwa kugira ngo bavuge bati inkwi n'amakara bizaba bihagaze ko byangiriza ikirere ariko uyu munsi minisitiri arisobanura abadepite bati ntabwo bihagije tugomba gukurikirana abantu bose bagize uruhare kugira ngo uyu mushinga ntubashe kugerwaho ese ni umushinga wonyine waba utaragezweho bakavuga ngo abantu bakurikiranwe bagize uruhare mu kwishyura umushinga biyogaze icyo ntabwo ari byo tuzi neza ko ari indi mishinga ya Nyiramugengeri tuzi iriya mishinga yindi iri mu gihugu cy'u Rwanda yose itangira bavuga ngo ni myiza ariko ntigire icyo igezaho ku banyarwanda ndibaza impamvu intumwa za rubanda zivuga ziti abantu batumye uno mushinga uferinga bakwiye gukurikiranwa kandi mu mbere y'uko u Rwanda rwavuga ati 2024 tubona igihugu cya mbere kidacana inkwi kidakoresha amakara noneho bivuge yuko tuzaba turirimba ngo tubungabunga ibinyabuzima turi aba mbere ku isi kandi wagiye wumva na ziriya nama zabereye muri Europe ejo bundi bigamba ko bazakumira ibyose bijya mu kirere nk'igihugu cya mbere kandi n'iyo myose ijya mu kirere urebye ni nk'igitonyanga nta n'ubwo kuri statistike wareba ingano yayo bitewe n'ubuto bw'igihugu n'abanyarwanda populasiyo y'abanyarwanda 12 kandi bose ntabwo ariko bacana inkwi cyangwa baba bahumanya ikirere imodoka ni nke mu Rwanda abacana inkwi nabo navuga yuko si benshi cyane paraporo n'ibihugu duturanye ariko kwigamba ko aribo ba mbere kuri biyogaze rero nabwo biragaragara nyine ko baferinze indi muri turi burebe ni inkuru irebana n'ibyo abanyarwanda batwandikira mu bitekerezo bati impinduka mugomba kugiramo uruhare rwose turambiye kumva muvugira ishyanga nibyo kumunyarwanda yanjye avuga ati turambiye kumvira ishyanga nibyo ariko urubuga rwa politiki nyine mu Rwanda ruradadiye byo ntawe utabizi ese rwafungurwa rute participation y'umunyarwanda yaba iyi ndaza kureba ibyo mwagiye mutwandikira n'ibitekerezo byanyu mwagiye mutwoherereza tuza kugenda wenda tuvugaho bitewe n'ubwo hari iby'ingenzi umuntu yaganiriza twabaganiriza kuri mugoroba muri kiganiro kumwe na Comrade Patrick wariraye ni coordinateur w'ihuriro nyarwanda mu ntara ya Canada Comrade muraho murakomeye tubaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'umugoroba
serije nanjye munyemere mbaze nanjye mbasuhuza nizere ko mumeze neza aho muri kandi nabashimira yuko mwandumiye muri iki kiganiro mu byukuri kugira ngo tuganirize abanyarwanda kandi ndagira ngo nasuhuze n'abakunzi baraditahuka aho bari hose cyane cyane bari mu gihugu cy'u Rwanda n'imbere mu karere ndetse no ku isi yose serije kwa ko raditahuka ifite abantu bayumva ku isi yose kandi bashima cyane ibiganiro byanyu nkagira abanizeye rero yuko turaza kugira ibiganiro byiza serije murakoze
murakoze cyane Comrade Patrick ugeze neza rwose kubana natwe kuri mugoroba warumaze iminsi nyine utatuganiriza kandi abantu babakumbaza ku banyarwanda muri community muri Canada benshi babandika bati Patrick ko tutaheruka kumwumva kuri mugoroba rero turi kumwe mbegera ngo duhere kuri inkuru ya mbere navugaga ibyo minisitiri w'abanyamahanga Albert Shingiro atangaza ku mpamvu leta y'u Burundi itafunguye ku gice cyabo umupaka wahuza n'u Rwanda mwarabibonye tariki ya karindwi nibwo leta y'u Rwanda yafunguye ngo imbibi zose z'imipaka ku butaka yabikoreye propaganda iti rwose imipaka yafunguwe wabonye yuko n'ibinyamakuru byinshi byaranditse sinibu bitindeho gusa no kugira ngo tugaragaze iyo leta y'u Rwanda yasize gukora igikorwa iragikora kandi ntawe uyibuza ninavuga iti imipaka ndayifunguye barayifunguye ariko ndagira ngo ngaruke ku bivugwa na ambasaderi Shingiro nyine avuga ati ni byiza hari ibiganiro birimo gukorwa hagati y'u Rwanda n'u Burundi byateye intambwe kuri aba bantu bashyiritse intwaro cyangwa bakoze coup d'etat bahungira mu Rwanda u Rwanda rubaha indaro cyangwa rurabakira hari n'ibindi bikorwa byagiye biba nyuma y'umwaka wa 2015 twagiye twumva kandi twakurikiranye twese tuzi hano nk'abanyarwanda ntabwo ari ibanga ariko kubavuga bati ntabwo twafungura umupaka wacu tudasubijwe bariya bantu iyo nicyo twakwita mu cyongereza nka condition cyangwa twavuga yuko igikorwa cyo gufunga umupaka kigomba kubanzirizwa no handover gutanga abo bantu none umupaka ukaba wafungura bivuze yuko umupaka ugiye kuba urwitwazo cyangwa bari abapocisi bagiye kuba ikibazo hagati y'u Rwanda n'u Burundi aha wenda natanga n'urundi rero rwumvikana nawe urabyibuka turi kumwe muri Rwanda National Congress turabana muri ibikorwa byose bya politiki Kagame afunga umupaka wa Uganda n'u Rwanda afunga umupaka w'u Rwanda na Uganda byumvikana n'urwo buryo yafunze igice cye hari mu mwaka wa 2013 mu mwezi ya mbere niba nibuka kuko nibuka ko mu nama y'umushyikirano umwera w'abayobozi wabaye mu kwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2019 hari senari ivuga ngo ni ibikorwa byo kubaka ziriya bita one stop border zigezweho za gasutamo Kagame araza aravuga ati barababeshya ntabwo ikibazo cyo gufunga umupaka ku ruhande rw'u Rwanda ari ikibazo cyo kubaka no kuvugurura gasutamo cyangwa one stop border niba ariko babyita ati hari ikibazo cy'abanyarwanda muri Uganda urabyibuka Patrick
yes.
Afunga umupaka kuva icyo gihe kugeza tariki ya karindwi tubivuga ejobundi hashize imyaka itatu afungiranye abanyarwanda Kabarebe James yarivugiye atari ku bundi mba mugiye guhuna na mujyahe iyo ni statement ikomeye cyane ku banyarwanda ubundi hahunahuna imbwa mu mayezi nta munyarwanda uhunahuna kuko umunyarwanda si ntabwo ari inyamaswa wenda n'intare zirahunahuna ingwe hari ibisimba bihunahuna umuntu ntabwo ahunahuna umuntu agenda afite impamvu imujyanye abagiye kwiteza imbere no gushabika no gushakira kugira ngo yivane muri ubwo bukene yashyizwe muri leta y'agatsiko kubwira abanyarwanda ngo ubundi mba mujya guhunahuna iki muri Uganda bafungiranye ugafungura umupaka tariki ya karindwi nibwo nabonye urujya n'uruza ku mupaka abantu bagenda nubwo barimo kubakumira bitewe na covid bamwe bagomba kwikingiza ariko hari abambutse twarabibonye ku nshuro ya mbere twabonye imodoka za volcano zigenda n'ibindi byose ibyo byarabaye ariko statement yo kubwira abanyarwanda ngo mamugiye guhunahuna mugiye he ntaho yagiye cyane mu mitima y'abanyarwanda umunyarwanda ujye mu kindi gihugu gushakisha imibereho ntabwo aba yanze igihugu cye ahubwo abasanga mu gihugu cye adafite opportunity zingana n'iz'abandi benegihugu bahari agahitamo kujya gushakisha hanze kuko mu gihugu cye ameze nk'aho ari umunyamahanga Kagame nawe yabisubiyemo ati nk'uko James Kabarebe yabivuze ati nanjye ndatera mu kirenge nk'iki mamujya guhuna unamujya gushaka iki muri Uganda ubu nakwibaza noneho ni ko tubona urujya n'uruza ku mupaka abanyarwanda bo benshi barimo gushaka kugira Uganda kandi twarababwiye tuti umupaka n'ufungurwa muzagende ku bwinshi aho kugira ngo mwishwe n'inzara mu Rwanda muzagende mujyeyo uwo mugabo ubishwe muri mamujya guhunahuna afazari mugende mujye gucinshuro murebe ko mwahinga mwagerageza kugira icyo muzunguza mugatunga imiryango yanyu ariko kare agatsiko kari Kigali kirata ku banyarwanda ngo bajya guhunahuna ahubwo conditioni bashyizweho kugira ngo bafunge umupaka niba badashaka kubwira abanyarwanda umupaka bawufunze ku giti cyabo bawufunga ku giti cyabo nta if conditioni twabonye muhoza abwira Kagame ati bizagenda gutya kugira ngo bigende gutya bitandukanye no ku Burundi rero abarundi baravuga bati condition ni iyi ngiyi ni ukuduha abantu bakoze kudeta bakagarwa mu Burundi tugafungura umupaka urujya n'uruza rw'abanyarwanda n'abarundi rukaboneka Patrick nagira ngo duhera ngaha kuko ni ikintu abantu banyandikiyeho bagenzi bacu bari mu Burundi abakunzi baraditawuka kandi numva ko making a sense Kagame ni umuntu uvuga ati iyo nafashe icyemezo mbarafashe icyemezo ntabwo nisubiraho kandi koko biranagaragara kumaze abanyarwanda imyaka itatu warafunze umupaka wa Uganda n'u Rwanda b'abanyarwanda bakicwa n'inzara kugira ngo babagiye guhunahuna ubu namubaza ni none se yongeye afungura umupaka kugira ngo za nyamaswa zijye guhunahuna amayezi muri Uganda mu gihe we yari afite ibyo bashoboye mu gihugu kugira ngo abatunge nako ntabwo atunga abanyarwanda bita inyamaswa abita ibisimba biragahise ko tubiganira kuri uyu mugoroba abantu babyumve bihanga ntabwo twebwe tuvuga ko abo yita ibyo bisimba n'izo nyamaswa bamenye ububi bw'iyi sisiteme ifunga imipaka bakamara imyaka itatu batitaye ku buzima bwabo n'ibiciro bikagenda bizamuka inzara ikaba igiye kubicira mu Rwanda ahubwo iyo bapfa bagashira byari kumwungura iki cyangwa ari kumugwa iki reka duhera ngaha bwana Patrick wowe kubyumva turebe kuri if condition y'abarundi batanga turebe no ku ruhande rwa Uganda iyo condition yaba yarabaye byagenze bite kuki byose bitubwira ko hari konti bamushyizeho ariko uko tuzi ko yemera avuga ati sinshobora gukora ikintu ko bakimbwiye nzajya kuba ko ngishatse ku giti cyane ijambo ryanjye bwana Patrick
Serije murakoze cyane iki kibazo cy'imipaka y'u Rwanda kari agatsiko kafunze cyangwa se Kagame yafunze imipaka n'ibihugu bigenderana n'u Rwanda cyangwa se ibituranyi ni ikibazo gikomeye cyane ariko umuntu wese ndumva azi neza cyo imipaka cyangwa se cyo guturana muturanyi abamaze ari nayo mpamvu mu by'ukuri uyu munsi nk'uko wari ubisobanuye neza bigaragara yuko agatsiko n'ubwo bwose yemera uri ugaragara akagenda akavuga amagambo menshi cyane ari kugaragaza yuko ari igihangange yuko ibyo akora abikora uko ashatse nk'uko yabivuze ubushize yuko yagize amahirwe y'Imana ikamufasha kugira ngo ajye avuga ibyo ashaka uko abitekereza nta muntu umwe umushyizeho igitugu ariko biragaragara yuko uko byagenda kose ntabwo iki kibazo cyagombaga cyashoboraga gukomeza kumera uko cyari kimeze ariko nanone rero nk'uko bivuze umuntu yakwibaza ati agatsiko kajya gufungira mipaka ntabwo kigeze gateguza nta nubwo mu by'ukuri kigeze kanatubwira n'ubundi ibyo byangombwa cyangwa se izo conditions ko kari gafite kavuga ati tugiye gufunga imipaka ikigaragara rero ubu ngubu ni uko batagishoboye cyangwa agatsiko katagishoboye kumeteninga iriya desiziyo kafashe kugira ngo imipaka ikomeze ifunge impamvu ngo ibyo niye Serije iyo urebye ukuntu ibintu bimeze ubu ngubu ndavuga ubuzima bw'abanyarwanda mw'imbere mu gihugu bigaragara neza yuko iminsi cyangwa se iminsi yari gukomeza kuba iriya mipaka ifunze byari gutuma abanyarwanda noneho bapfa bagashira kubera yuko uko ibiciro biri kugenda bizamuka kubera duhereye igihe iriya mipaka ifunga kugeza uyu munsi ibiciro bigeze aho abantu bibaza ubwabo bicara bakavuga bati ese birashoboka yuko dukomeza kubaho muri ibi muri izi condition
ariko mpamvu rero ni ukukunganira wenda ntabwo ari ukukurogoya kugira ngo mpite mubazaho umupaka wa Uganda n'u Rwanda umaze imyaka itatu ufunze uburyo abanyarwanda mu cyumweru kimwe bavugije induru bitandukanye n'induru baba baravugije mu myaka itatu ishize kubera iki umupaka wafunzwe hashize imyaka itatu tutigeze twumva abanyarwanda bataka cyane ku biciro cyangwa ku nzara tukaba tubyumvise mu cyumweru kimwe bigatera ubwoba leta mu cyumweru kimwe habaye iki gitandukanye n'imyaka itatu kuva mu mwaka wa 2019 mu kwezi kwa kabiri kugeza muri ukwezi kwa gatatu kubera iki abanyarwanda batigeze bataka ngo basakuze ibiciro n'inzara ariko mu cyumweru kimwe tukumva urusaku ruremereye kuruta mu myaka itatu
Sarije buri abandi iki kibazo cyawe ni cyiza kandi ariko ni ikibazo kirakomeye mu by'ukuri ngiye ntekereza yuko uko bigaragara nuko uru rusaku turi kumva muri iki gihe tutumvishe mu gihe cyashize impaka ifungwa birumvikana yuko kirya gihe impaka ifungwa abantu barafite aho bahagaze uko bahagaze kora kora bamaze igihe kinini mu by'ukuri iyo mpaka ufunguye abantu bashobora kugenda hari urujya n'uruza abantu bashobora kugenda bakajya gushaka ibyo bakeneye bakabishaka mu bihugu by'abaturanyi cyane cyane mu Bugande ku buryo rero kirage navuga yuko ibyo bajyaga gushaka icyo gihe byari bigihari ariko uko iminsi yagiye yegera imbere cyangwa imyaka yagiye yegera imbere ibyo bintu byagiye birangi ku buryo rero unakurikije ukuntu ibiciro byagiye bizamuka serije ndumva ntabwo nibuka neza ko turonga ibizana kuri radio ko n'ukuntu ifaranga ry'u Rwanda ryonyine nabyo riguta agaciro ubu ngubu ari nabyo bisobanura impamvu n'ibiciro bigenda bizamuka bigaragaza neza yuko agatsiko nta yindi mahitamo kari gafite uretse gushaka ibisubizo byihuse igisubizo byihuse rero byari kugira ngo bafungure iyo mipaka ku mpamvu izo zose ibyo bavuga ariko bafungure mipaka noneho ibyo bintu bigabanyuke njye ariko ntekereza yuko ariyo mpamvu imipaka bari kuyifungura ariko kandi nanone nk'uko bagenzi bacu b'abarundi bababwiye impamvu bafunze imipaka impamvu u Rwanda rwari rwafashe icyemezo cyo kugira ngo rufunge imipaka ari nacyo wenda nyuma yaho abarundi nabo banyuzeho nabo bagafunga ku gice cyabo ni impamvu ebyiri zishobora kuba zitandukanye cyane ariyo mpamvu abarundi ubu ngubu bababwira bati twe ntabwo dushobora gufungura imipaka yacu impamvu abarundi bavuga ko dushobora gufungura imipaka yacu baravuga ko ari abantu bashatse gutembagaza ubutegetsi bwa nyakwigendera Pierre Nkurunziza abo bantu u Burundi bwamye bivuga yuko abo bantu bafashijwe n'agatsiko ko agatsiko ariko kabafashije kugira ngo bajye gutera umutekano muke mu Burundi bashake gufata ubutegetsi kuko agatsiko katari kwishimiye cyangwa se katakumvaga gashobora kugira ibyo nakwita ngo ni influence mu miyoborere y'uko u Burundi bwari buyoboye ku gihe cyanya kwigendera abarundi barabivuze ndumva na perezida wo mu gihe bishize rwo yabivuga akavuga ati ntabwo twe twakomeza gukorana n'abantu n'ibihugu biyobowe cyangwa se bikoresha uburyarya mu miyoborere yabyo twe dushaka yuko baturaba mu maso batukorera mu maso tukavuga ibibazo biriho tukabicyoca ariko tuvuga ibibazo biriho kuko mu by'ukuri tutari kuryarya ibyo yarabivuze kandi agatsiko karabyumvishe cyangwa se nzi ko babyumvise nubwo bwose wenda batabivuzeho cyane cyangwa banemerewe no kugira ngo baganire bataryaryana nubwo uyu munsi umuntu yavuga yuko wenda n'ibyo biganiro byabayeho kubera ko uriya mukuru w'agatsiko nk'uko ubushize yabivuze avuga ngo bari kuganira nubwo atatubwiye neza ibiganiro bari kugenda babiganisha ariko uyu munsi abarundi bakaba batobeye bakavuga bati twebwe ni byiza ko mwafunguye iwanyu ni byiza ko mwateye intambwe ariko ntabwo tuzafungura iwacu mutaduhaye abantu mucumbi cyaho hano iwacu kandi se ibyo ni ibintu byumvikana ku muntu uwo ari we wese ushyira mu gaciro ntago abantu bakwemera yuko bafungura batanga inzira kugira ngo abantu baza kuvurumba gatanya umutekano wabo babone uko batambuka uko binjira nta kibazo gihe kundi ibi bintu babyumva kandi barabivuze neza ku buryo bugaragara hanyuma ubwo ngubwo icyo dusigaje kureba ni ukuvuga tuti mureke dutegereze turebe ko agatsiko niyo presha kari gushyirwaho n'abaturage niyo presha kari gushyirwaho na communauté internationale y'abandi bose bababwira bati no ntabwo abantu bashobora gukomeza kwicwa n'inzara cyangwa abantu bagomba kwicwa n'inzara kubera yuko mwe mwafashe icyemezo kigayitse cyo kugira ngo mushake gutera umutekano muke mu kindi gihugu mushake uburyo icyo gihugu baze mu kirangiza serije ngewe nk'ubwo ntabwo ndagura ariko ngewe nanakwemeza yuko cyangwa se nababwira abanyarwanda ntimuzatangare mu minsi iri imbere mwumvishe ba Niyombare nubwo nigeze kumva ngo yitabye Imana ariko Niyombare n'abandi bagenzi be bose
ubwo turumva wabyemera kuvuga ngo yitabye Imana cyangwa nimakoresheje kuvuga ngo bitabye Imana bati twarabashinguye bati nta muntu usigaranye bitabye Imana
nibwo buryarya nyine
narajyamurumvise ngo yitabye Imana ubwo bose barapfuye none
bwa buryarya perezida w'urundi yababwiraga ati mureke muvane ibyo bintu by'uburyarya muze tuganire ku kibazo neza uko kimeze hanyuma tukibonere umuti ariko ntimuzatangare cyane mu minsi iri imbere mwumvishe yuko n'u Rwanda rwemeye kuba rwatanga bariya abantu kugira ngo bashyikirizwe ubutabera mu gihugu cy'u Burundi kubera yuko seje aho ibintu bigeze n'ukuntu abanyarwanda bari gutakamba n'ukuntu agatsiko kari kubona yuko inkunga zagabanyutse aho bazaga kujya kwivomera muri Kongo ntibakijyayo nkuko bajyagayo ibintu bimeze nabi cyane ku buryo agatiko kabona yuko binakomeje kugenda kuri yahubwo mu minsi imbere kugira ngo bakomeze kubaka kiriya gihugu bishobora gutera ikibazo natekereza rero ngewe yuko abantu batagombye kuzatangara cyane mu minsi imbere bumvishe yuko bari abasirikare bakomeye bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda bashobora gushyikirizwa igihugu cy'u Burundi kugira ngo babe bacirwa urubanza nge niko mbibona nkabona yuko rwose ibyo ngibyo ari ibintu bishoboka cyane kubera ko ntekereza yuko ntago kagazemera kubura ubutegetsi bwe kubera abo bantu kandi ntago bizaba ari ubwambere koze ibintu nk'ibyo ngibyo kubera yuko turabizi yuko ikimurangaje imbere ari ukugira ngo akomeze agume ku butegetsi icyashaka kumuhungabanya cyose atakemera ubwo rero ntatekereza ko abarundi ibyo iya presho bari gushyiraho ari nziza cyane nayo kubera yuko nge ntekereza yuko kugira ngo ikibazo kizarangire cyangwa se kugira ngo igihugu cy'u Burundi kizumve gitekanye ari uko abo bantu bakirwanya bacumbikiye mu Rwanda bafashwe n'ubutegetsi bwa kaga baba batakiri hariya bakabashyikiriza abarundi cyangwa se wenda bakanabajyana n'ahantu kure ariko igihe cyose bazaba ari hariya birumvikana yuko umutekano w'igihugu cy'u Burundi utaba utekanye ibi byumvikane yuko twebwe dushyigikiye yuko ibihugu byagenderana abaturage b'abanyarwanda bagenderana kubera yuko inyungu mu by'ukuri iyo ubirebye neza ziri ku mpande zombi nubwo bigaragara cyane yuko zigomba kuba ziri no ku mpande ku ruhande cyane rw'u Rwanda kubera yuko ibyo bajya gushaka i Burundi kurusha cyane abarundi ariko uko byamera kose n'abarundi nabo bafite inyungu yuko iriya mipaka yaba yakongereka abanyabagenzi serije abantu bajya bibuka yuko mu mateka y'u Rwanda ntago turi bakuru cyane ariko ntekereza yuko mu mateka y'u Rwanda nta gihe iriya mipaka yigeze ifungwa nk'igihe kingana gutya kubera yuko hari umuntu w'umuyobozi uri mu gihugu kimwe cyangwa ikindi wafashe icyemezo kigayitse mu by'ukuri cyo kugira ngo afate abaturage be abakire mu kato ubwo ndavuga uriya mukuru w'agatsiko kari mu Rwanda iki ni icyemezo kigayitse cyane ni icyemezo gishyira abanyarwanda mu kandare gikenesha abanyarwanda ari nayo mpamvu tuvuga tuti iyo umuntu abyitegereje neza usanga aka gatsiko kari mu Rwanda katabereyeho inyungu z'abanyarwanda katifuza ko abanyarwanda bajya imbere batera imbere kubera yuko umuntu wifuza ko umuyobozi wifuza ko igihugu cye gitera imbere ko abaturage b'igihugu cye batera imbere ntago yafunga amahahiro yabo ntago yafunga aho bajya gushaka ibibatunze ntago yafunga aho bajya gutera ibiraka kugira ngo barebe yuko bashobora gutunga imiryango yabo kugira ngo rero ufunge igihugu imyaka itatu igihugu mu Rwanda tuzi uko kingana tuzi n'ibyo cyeza biba bigaragara yuko nta wundi muntu uri guhima uretse abaturarwanda ibi rero ni byiza yuko birangira ariko bikarangira binyuze mu buryo buzima agatiko nikemere gatange kuzuze ibyo abarundi bagasaba kugira ngo gafungure twavuga mu kanya mukuru kote y'ubugande tuvuga tuti ho ntabwo tuzi neza ibyo bavuze ariko serije nabwo bigeze kujya bavuga bati uzi ko babanje kuvuga ko ubugande ngo bushyigikiye ngo ihuro nyarwanda ngo bateza umutekano ngo muke ariko nanone muzi ko ubugande bwagiye busaba agatsiko kubuha amahoro bukavana abantu baza kubaneka no kuza gushimuta abanyarwanda bahungiye mu bugande igihugu gicumbikiye impunzi nyinshi cyane zigomba kuba ziriho nyinshi ku isi cyangwa se cyakiri impunzi nyinshi cyane ubugande bwabagore bati mutureke muhe aba bantu amahoro ubundi twe nta kibazo dufitanye namwe ibyo ngibyo rero ubwo weranyekeza ko ari byo Muhozi yavuganye nabo bumvikanye yuko ibyo bintu bagiye kubihagarika batazongera kugira ngo bajye kureba abantu ariko uko byagenda kose ntabwo ibintu bizongera kumera nk'uko byari bimeze mbere kubera yuko ntekereza ko iki kibazo abantu benshi baracyumvishe ikindi kintu navuga se nije wenda kubyerekeranye n'ibintu byo gufungura imipaka abantu batakwirengagiza nuko nimba bizashoboka kubera n'izi ntambara nazo ziri kugera zivugwa hirya no hino simbizi ariko abantu bajya bibuka yuko mu Rwanda ateganyijwe iriya nama yashoga yagombye kuba mu kwezi kwa gatandatu iriya nama rero ntekereza yuko bari abantu bagomba kuyijyamo bari gushyiraho presha cyane ikomeye cyane kari agatsiko ndumva abantu bakurikiye ijambo mukuru w'agatsiko Paul Kagame yavuze muri yariya masengesho aho yavugaga yuko nimba ari amasengesho cyangwa ubwo yarahizaga abayobozi bashya avuga yuko ngo bahagaze neza avuga ibyo by'imipaka avuga yuko u Rwanda ruri gutera imbere yuko rushobora kujya guteraho rushate hose ngo kugira ngo bakakugirwa gitoya nabonye yuko yagarutse ku kintu cya pressure ari gushaka kwerekana yuko nayo ihari ariko mu by'ukuri body language bigam amagambo yavuze byose byagaragazaga yuko ari umugabo ahubwo ufite igitutu kishyizwe igitutu gikomeye cyane ku buryo no kwihangana byamunaniye bikaba ngombwa yuko aza kugira ngo avuge hariya haruhuke gatoya ibi rero byose ubiteranyije mu byukuri ubona yuko ari byo biri gutuma bashyira ingufu cyangwa se bashaka kugaragaza yuko none byo byose biri gufungura tugeze mu kwezi kwa gatatu hasigaye amezi agera kuri abiri atatu kugira ngo iyo shogamu nindi igomba kuba ibe hari ikibazo cy'abanyarwanda bafite inzara ibyo byose rero ni ibintu byanze bikunze bigomba gutuma aka gatsiko gahindura imyitwarire ariko rero abaturanyi cyane cyane b'abarundi ntabwo bo bazagenda kuri ibyo ngibyo nabo bafite inyungu zabo bagomba gusigasira ariyo mpamvu nyine babwira bati mubaze mukora ibi ngibi kugira ngo natwe twemere gufungura uruhande rwacu kugira ngo icyo kibazo gikemuke rero byanze bikunze agatsiko kagomba kumva abarundi hanyuma kakabyubahiriza nuko imipaka ikabanya bagenda serije nduva nicyo cyo navugaho ariko dushimangira rwose ko twakwifuza cyane yuko imipaka y'abanyabagendwa abaturage bakagendera nuko byabisanzwe
urakoze cyane Comrade Patrick ubisobanuye neza rwose ntacyo usize inyuma ariko wanakwibutsa yuko nyine cyangwa nakwibutsa yuko yivugiye ati ntajye tudaterwa imijugujugu iyo mijugujugu abayimutera n'ibandi kuko ndagira ngo ahangaha wenda nongere nshimire muvandimwe mu Burundi uvuga ati iyi kondisiyo ashyirwa azayemera kugira ngo afungure umupaka kugira ngo umupaka ufungurwe ariko Kagame nta mahitamo afite urabivuze neza ko nta mahitamo afite n'umupaka wa Uganda uriya wa Bunagana tugiye kureba iriya if condition wa mugani nta kintu kigaragaza yuko inzitizi yavugaga zituma umupaka ufunga agafunga umupaka ngo kubera ngo ihuriro nyarwanda akabibwira abanyarwanda bose umunyarwanda wese muganira ati umupaka wafunze kubera ihuriro nyarwanda noneho wavuga ati kondisiyo yari ihari kugira ngo umupaka ufungurwe n'iyi ntabwo tuzi yavuganye na muhozi wa mugani nubwo nabonaga ejo bavuga ngo yasezeye ariko numva ngo ise yavuze ati ntabwo ari kuri abasezera ibyo biri muri media z'abaganda ntabwo tubigarukaho ntabwo bitureba gusa twe turareba ku mupaka abanyarwanda bajya guca inshuro abitwaga ko bagiye guhunahuna biteye n'isoni kumva ubwira abanyarwanda ngo mugiye guhunahuna ejo ugafungura umupaka ukabona babyiganira ku mupaka ko bagiye kugenda bifite mesaje irimo gutanga itari nziza kuri cya gihugu uvuga ngo cyateye imbere aho wita abaturage bawe ko bagiye guhunahuna ari imbwa cyangwa inyamaswa zijya mu mayezi umunsi umupaka ufunguye bakagenda ku bwinshi kuruta abo mu kindi gihugu bari kwinjira kandi bavuga ko abaganda rero bahombye cyane kuruta abanyarwanda ni ibintu rero ubona ko bita making a sense abaganda ntabwo ari bo bari bafite inyungu yo kuza mu Rwanda numva Eric bagira umunsi ari ku mupaka nagiye mbona RBA ku mupaka ubwinshi bw'abanyarwanda babyiganiye ku mupaka bashaka kugenda wa mugani kaba rero bavuze atari kuzi ko burya amaheza aryoha ndakeka ariko yavuze niba bari bo kubyigana bashaka kugenda wa mugani bagiye guhunahuna ariko se abagande bangaye mwabonye binjira hariya ku itariki ya karindwi tukiri ahangaha rero Kagame navuze yuko ukuntu ateye ntabwo yita ku banyarwanda ntakunda abanyarwanda ahubwo na ziriya miliyoni zipfuye byamushimisha arifuza ko yaravuze ati kino gihugu umunsi umwe kizaturwa n'abanyamahanga benshi kuruta abanyarwanda reka tugaruke inyuma aho yavuze ati sinshobora gukora ikintu ko bakimbwiye ati nubwo waba untunze waba ungaburira sinakwemera ko ikikorezo yakoze nshobora gukora ikintu kuko unshyizeho iyo if condition aha rero ndavuga ni dutege kagura bikora kuko abarundi baragutenze bati ugomba kuduha abantu bakoze kudeta tugafungura umupaka kandi reka nguprovoke wenda kugira ngo ndebe kuko ushobora no kubyanga nawe mbone ko ibyo wavuze mu mwaka 2012 mu kibihagaze yaravuze ati nubwo waba ungaburira sinshobora gukora ikintu kuko ukindi gito ibi ni uko utegeka bati duha aba bantu dufungure umupaka niba Kagame rero avuga ngo ntashobora gutegekwa nawe navuga ati sinzaba baha kuko munshyizeho iyo kondisiyo ibyo navuga ni Kagame amagambo yavuze ni ukuri uyu mugabo yavuye kure arigamba ati nubwo waba ungaburira ntabwo wanega ngo ninkore iki kugira ngo nkore iki ntabwo nagikora kuko ukintegetse niko yivugira ntabwo nagikora kuko untegetse kuko ugikora ariko iyi ni statement ivuga ngo duha aba bantu rero turakora iki ngiki natwe ni if condition niba utabikoze ubwo nyine umupaka urakomeza ubupfungu hari mwaka 2012 hari tariki ya reka nongere nibukiranyira hashize igihe ndetse ko ndabifite muri sisiteme hari tariki ya 23 z'ukwezi kwa 11 mwaka 2012 yarahizaga ambasaderi Gasane Eugene agiye kuza muri Runi ambasaderi Gasane Eugene agiye kuza kuba ambasaderi muri Runi icyo gihe nabwo yatangiza umwaka w'ubucamanza nibwo Kagame yavuze ati nubwo wabungaburira ntabwo nakora ikintu kuko ukintegetse watumbwiye ngo ningikore sinagikora kubera iyo mpamvu reka twibukiranye ibyo yavuze kano gace kajya gusa n'ibi rwose umuvandimwe mu Burundi yanyibukije
yabisubiramo ubushize ari ndaha nabwo nareba bubiri ibi bintu biri mu region tunyuramo ntabwo u Rwanda rufite uruhare mu gutera ibibazo muri aka karere na busa niyo wa bisubiramo inshuro zingahe you will not turn it into a fact because it is not it doesn't matter how many times you repeat lies about us it won't make it a fact about us never we won't accept it at least as for sure ntabwo ari twe ibibazo biri mu baturanyi biri muri aka karere ari twe biturukaho ntabwo ari byo niyo bafata babandi bitwa expert ariko uzagenda usome n'urutonde rwabo bitwa experts bandika iyo report noneho n'ababatumye bakaba babikoze kugira ngo babazanire ibyo bashaka kubona cyangwa bashaka kwemera mu Kinyarwanda kugira ngo niho hari ikintu imvugo yo kuba kugaruzwa umuheto umuntu kugukoresha icyo ashaka kubera ko afite icyo akurushije ntabwo muri uru Rwanda rushya bizakora ntabwo buriya biragoranye niyo naba mba mu nzu yawe kungaburira kumpagarikira kumpagarara hejuru ukambwira ngo nudakora itya uyu munsi ntabwo uri buriye ariko ibyo yambwira gukora cyangwa akaza akambwira ngo emera kuri iki cyangwa ko wakoze iki ntakoze ndemera nicwe n'inzara ntabwo ndi bufatiye ntabwo umuntu yaguhagarare hejuru ngo akwice urubozo akubwire ngo kugira ngo nkure ikibanza ntabwo abanyarwanda b'uru Rwanda rushya ba kera barabikoraga cyangwa birabareba aburu ntabwo mukwiye kubyemera ibintu byo ku ngo niba ushaka iki ngo ndakiguha ngo ariko banza ugira utyo wanze ukunze byaba byo bitaba kuri byaba banza ubikore hanyuma tuguhe ntabyo nshaka ntabwo nshaka kuba umuntu umeze atyo ntabwo mukwiriye kuba abantu bameze atyo ntabwo ari flexibility yo kuragirwa nk'inka ntabwo turi inka we are not cows we own cows Those of you who want to be cows, that's your business. You're going to be cows. Those who don't want to be with me. And let's fight back. Don't
ubwanye gukorero Patrick uramwumva kaga ati sinshaka gukora ikintu ko bakinegetse ati niba mushaka gukomeza kuragirwa nk'inka ni mugende mu binka abashaka gufightinga nanjye ni muze dufightinge ibyo bitekerezo bidutegeka gukora ibintu kuko babidusaba kagame no ushaka gufungura umupaka niwe wafunguye wafunze umupaka aranawufunguye ariko abarundi bati ntidufungura ku ruhande rwacu udakoze iki tugusabye aravuga ati nshobora gukora ikintu mu gihe unshyizeho kondisiyo ti kora iki nanjye ndakora iki ni ya yindi kondisiyo twavugaga mu kanya ariho magingo ya abarundi bambwira bati umupaka tuzawufungura tugeze mu biganiro ariko muduha abo bantu washyigikiye cyangwa utunze wawe kuva mwaka 2015 ibintu biroroshye birumvikana ariko hari yari ivugiraga ati sinshobora gukora ikintu kuko nshyizeho kondisiyo fate kumva icyo nshobora kuvuga ngaha iyi kondisiyo igiye guhinduka ite kuko yaravuze ati nubwo byaba ari ukuri cyangwa byaba atari ukuri iyo nshyizeho kondisiyo ndagufayitinga turarwana tukajya mu mirya none se kagame arajya mu mirya n'abarundi noneho n'abangane ntabwo tuzi ukuntu byagenze niba muhozi yaraje akamusekera neza ati still my best uncles yirwa amubwira ati you're the best uncles nyega ko kiriya kintu ari umuti wa mugani ari tactique ya muhozi kumubwira ngo ni umwako mwiza ni nyarume mwiza urumva yirirwa mutaka ariko ntabwo tuzi iyo condition yavugaga igomba kubanza kubarizwa niba ari ihari ariko abarundi baravuga bati dore condition duha abapuciste dufungura umupaka simple as that ibintu byumvikana ariko yarigambaga ati haba ushobora kumagarara hejuru ngo wambwire ngo kora iki mu gihe nkeneye nzemera nitwe n'inzara mu nzu yawe nzemera mburare nzemera kurya kuko undegeka ngo ndakugabura ariko urakora iki ariko abarundi baramubwira bati tanga abapuciste dufungure umupaka Patrick ahitamo iki Kagame
Serge Kagame nduva tumaze kumumenyera Kagame niyo mpamvu mukana avugaga ni na body language irabigaragaza ubona ukuntu yisharirije ukuntu ari kuvuga rwose ari guhekenya amenyo ariko Kagame ntabwo atangaje cyane nta nubwo ibi bintu avuga nka biriya byose twagombye kujya tubiha agaciro kubera yuko yinyuraguramo cyane murabizi Serge nduva ubyibuka mu gihe cy'amatora ukuntu inshuro yarahiye avuga yuko adashobora kuziyamamaza ko atari igicucu ko ari ibiki biki byose bugacya ari kujya noneho kurahira uribuka abwira abanyafurika ngo bamwe bagenda babwira ngo bari abayobozi b'iburaya ngo ni ba papa n'ibiki byose ariko inama z'abanyafurika ziraba zikabera mu bihugu by'abaturanyi akaba ari mwabo ngabo bavuga yari guseka ngo abandi babita ba papa ari kugenda yunamye agenda ari gusuhuza n'amaboko yombi ku buryo rero Kagame ntabwo byadutangaza cyane yuko bariga biriya byose avuga yuko akora ibitandukanye nabyo nuko nk'uko ameze nuko yamye ameze biriya bintu byose avuga ngo ntabwo yabikora ngo ntabwo yagira iki abarundi babaye bisobanuye neza baravuga bati ntabwo uyu mupaka tuzawufungura mutaduhereje aba bantu kandi uyu mupaka mukahe tumaze kubibona yuko Kagame arawukeneye ko ufunguka uyu mupaka none se utegereza ko uzabigenza bite azawufungura ahubwo yongera agaruka anatubwira ibintu bimeze nka biriya nanone ntabwo ajya agira isoni wagira ngo abanyarwanda keka yuko abanyarwanda batajya bibuka nabo ibishanse ko amahirwe tugira ni uko nyine tuba dufite n'ubundi ibintu byose agenda avuga tukaba tubifite ku buryo n'uwashaka kwibagirwa wese tumwibutsa tuti dore umuntu utuyoboye dore ukuntu ameze dore umuntu uyoboye abanyarwanda ukuntu ameze ese abanyarwanda bagombye kuba bayobowe n'umuntu umeze nk'uyu nguyu uvuga ibintu agakora ibindi ese abanyarwanda baba bagombye
n'udukurikira avuga ati Serge mu kinyarwanda baravuga ngo iminsi ikoniwe ndatekereza ko igihe yavugaga iri jambo wari kumubwira ko azapfukamira abafaransa yari guhakana avuga ati look at me
nibyo rwose uwo mukunzi wa radiyo rwose abivuze ukuri Kagame ni kuri ameze niko ameze njyewe mbona yuko ibintu abivuga uko byamujemo uwo munsi ni umuntu utagitekereza n'ibyo agiye kuvuga cyane cyane ko ntekereza ko nk'abiriya bari kuvuga urebye ukuntu abivuga n'ukuntu abivuga ameze n'ukuntu aba yarakaye n'ukuntu bari kugira ubihita bigaragara yuko nyine iyo presi iri muri we nyine iremereye cyane ariko nanone Serge ndajya mwibutsa akantu ntabwo uribuka neza umunsi hari ku wundi munsi uwuhe munsi ariko urabyibuka bwira abadepite n'ubundi n'abaminisitire ngo wirirwa avuga ngo yese ngo yesa ngo birumvikana ngo mwebwe ngo mujye mubyemera ngo ubundi mubihindekere ngo mfite ukundi kuntu bigenza ngo ariko mwe mujye mubyemera ngo kubera yuko ngo mugomba kubyemera sinzi ni mu byibuka none ngeranya n'ibingo ariko kubabwira ngo bashaka ngo nibabyemera ngo ahubwo bashaka gufightinga ngo babe ku rukote nukuvuga ngo uyu mugabo unamukurikiye ahubwo waba mu runzi utazi n'ibyari byo korako nawe ubwe ntabwo ashobora gukontorora ibintu avuga akaba ari icyo kibazo nabona n'ubundi gikomeye cyane kugira ngo abantu miliyoni zigera kuri 16 twitare tujye twumva dufite umuntu w'umuyobozi nk'uyu nguyu umukuru w'igihugu umeze nka gutya uvuga ibintu adashobora gusubiramo umunsi ukurikiyeho nicyo kibazo nyine nicyo kinagaragaza ibibazo byose bihari iyo mipaka ifungwa nta mpamvu zigaragara ikongera igafungurwa nta mpamvu zigaragara cyangwa nizo kujya kwiyenza ku baturanyi ku buryo mu by'ukuri wenda turaza kubigeraho rero abantu batubaza bati ibintu birarambiranye abantu bagomba kuva muri ibi ngibi ntabwo Kagame uri muri 2012 ibyo yavugaga rero ejo bundi byatugaruriye atubwira ejo bundi bari mu masengesho na hariya none mu nama y'abadepite ntabwo ushobora kuguma muri ibi ngibi nk'abantu b'abaturage bumva biyubashye nabo ntabwo byakunda ku buryo rero Kagame ziriya kondisiyo z'abarunda zazubahiriza nta nubwo tuzanatangara kandi kubera ko niko ameze ahora yinyuraguramo
ibiganiro urabyibuka ushobora kuba bisomye n'abiganiriye na Charles Kambanda ubwo duherukana nyine tariki 28 kuri radiyo twarebaga no ku biganiro biri hagati y'Uburundi n'u Rwanda ba minisitiri w'ubutabera abashinjacyaha bakuru abayobozi ba maneko bose bari mu biganiro mu Rwanda ubona yuko Kambanda yarambwiye ati iyo byageze kuri stage bose baterana baba barimo kwiga extradition uburyo bazabahereza ikindi gihugu ariko nyine iyi kondisiyo niyo mbonye njyewe mbona yuko umugabo arigamba ariko atazi ko akagabo gahimba kandi kataraza amagambo yose njye ntabwo wantegeka ibyo gukora ngo ngikore nako biramwitwa n'inzara ariko bigeze aho ya serumu ajya avuga iyo bayikase ujya ari ukamanika amaboko avuga uti ibyo mubwira byose nzabishyira mu bikorwa wari uzi ko abarundi bajya bakambwira ati dore kondisiyo tuguhaye Kagame kora ibyo tukubwiye niwanga shauri yako twe nta kibazo dufite ntabwo ari abarundi bafite ikibazo cy'inzara wari umuntu mu rundi utaka biruka batuka perezida wabo ngo bameze nk'umukarani ngo ajya mu birayi kurandura ibirayi ariko ngo ajya amenya ko ari perezida warabibonye ejo bundi igihe neva ajya mu birima gusarura ibirayi abona zino ntore ziramutse ariko ngo cyaje perezida ntabwo cyakimenya ko ari perezida ngo kimeze nk'igikarani ariko perezida ni uw'abarundi ntabwo ari uw'abanyarwanda niba abanyarwanda ari abasonga rero n'imburamukuru bajya guhunahuna mu mayezi nk'uko babatuka nupfa ko tumerita Kagame wa mugani wa baraka
ndije wenda utaragira kure nkwibutse n'akandi kantu kagaragaza yuko n'ibingibi nabikora mutazatangara hariya amaradiyo barundi bari barahunze bari bashyigikiye abapucisi yakoreraga i Kigali hari ayo mu cyumva ntibayahagaritse none se Kagame yamye avuga ngo nongo abantu ni impunzi ngo nta kintu bakoraho n'iki byose ariko uko bagiye baganira ibyo biganiro byagiye bigira abarundi bamubwira bati ibingibi dore ko ibintu bigomba kugenda kandi nawe ubona yuko akeneye abarundi koko yahere kuri ariya amaradiyo ejo bundi tuzabona bariya abantu b'abasirikare nabo babatanze ku buryo rero ntasho afite uko byagenda kose nta mahitamo afite niho ibihe bigeze ahubwo yagombye kuba intwara akavuga ati ibyo mudusaba turabyemeye akanagara imbere y'abanyarwanda akavuga ati turabyemeye yaba n'umugabo ahubwo agasaba n'imbabazi twashatse guhungabanya umutekano wanyu tugomba kubana neza ariko turamuzi ko atari ukuntu azabigenza azabagenda anyura mu macenga nkariya ye ariko ntabwo bidutangaza kubera ko ingero dufite ni nyinshi cyane tumaze kumumenyera ku buryo umugabo ngewe mvuga yuko yanarangiye nge niko mbibona ntabwo wenda ngira ahandi bavuga yuko atakiriho ariko mbona yuko yarangiye ahagaze ku buryo rero
urakoze cyane Patrick hano haravuga ati udukurikiye aho muri Canada aravuga ati none se sumbira igikwavuga ngo abanyarwanda bajya guhunahuna Uganda harya we umugore we ahunahuna muri Canada kandi igihugu ari icyabo muzamumbare ni umukomerezi udukurikiye aho nyine ati mukasumbira igihe atahunahuna muri Canada kandi bafite igihugu hari undi muri Congo nawe aravuga ati ndagukurikiye Serge iyo kondisiyo abarundi bashyize kuri Kagame ndayishyigikiye cyane ahubwo nasaba na Felix Tshisekedi kuyishyira kuri Kagame naduhe nkunda niba ataduhaye nkunda nawe turafunga umupaka urumva nakongeraho ahubwo natange M23 urumva buri gihugu kishobora gushyira kondisiyo kuri Kagame ariko utekereza kugira ngo ugire ibigo byose bine bigukikije bitatuma mufitanye ibibazo buri munsi abatanzania buriya baritonda bafite siyasi ikomeye cyane ntiyabura utuntu duto duto ariko ntabwo bajya mu bintu nka biriya nkeka ko n'abanyarwanda kuba bariho bagihagaze magingo ayi munsi bajye banashima n'imana bamenye ko n'amasengesho burya afite aho abafasha ariko ni gute wagira abaturanyi bose babi mukaba mugihagaze kuko mwumva ko muzagumamo aho ngaho mwifite mwenyine mudafite abaturanyi So mwenye kwa kati na Kongo yari kwa kushila kondesio baga tangarola munda na M23 ibazo vya chemuka. Patrick na jina mwenye ingo tuwe tukwa itoza ni balichi wa shima anjila mbele kutuivao tukaja kunjengu ya kabili.
Atari suru mba ingo ni ingo kobe chane wena tukwa naivuzeo ule vya mjukuri vya hajize nungu tushono kumeza tukwa ivuga huu. Ariko mkuso ujufu garugose vila garagara yuko ule ya mga woni ichibazo kuteja tuge ni ichibazo ni ikibazo ku banyarwanda kubera yuko babuza uburyo babuza amahoro babatera inzara babuza gutera imbere mu by'ukuri ariko ni ikibazo nanone no mu karere ku buryo rero nk'uko bigenda bigaragara uko byagenda kose agomba kumva yuko agomba kuberekera abanyarwanda agatanga gahenge yabishaka atabishaka bizakorwa kubera yuko nk'uko barundi bamubwiye ati urakora ibindi ibi maze kuvuga yuko n'abakongwe nawo ashaka kuvuga bati urabigenza gutya ibyo abagande bamubwiye ntago tubiza ariko nabo bafite ibyo bamubwiye kugira ngo bishoboke ku buryo babigenda bigaragara yuko ikingenzi ari umuntu ushyira mu gaciro nduva ko muredi Charlotte ari wabikubivuga aramutse ari umuntu ushyira mu gaciro yavuga ati ibi bintu kugira ngo birangire neza abanyarwanda bongere babeho uko babagaho neza cyangwa uko bagombye kuba babaho n'abaturanyi babo ikingenzi no kugira ngo waganire nabo ngabo bose ariko ahere cyane cyane ku banyarwanda kugira ngo ibyo bibazo biveho burundu n'urwikekwe ruveho izo za zihuriro nyarwanda avuga ko ziri mu Bugande zimuteye ibibazo akaganira nabo akabazi yuko nta kibazo gihari akaza tukavugana hanyuma tukabona ibisubizo abo barundi abo bakongomani bose akaba yakwicara nabo akaganira nabo ariko nta buryarya burimo ibyo nicyo kibazo nicyo gisubizo kirambye gishobora gutuma hariya mu karere akarere haza amahoro arambye abanyarwanda n'abaturanyi babo bakabana mu mahoro bitagenze bityo uriya mugabo azakomeza anyuraguremo ariko urimwe azinyuraguramo ahita anakomeza agenda ubutagaruka nduva aricyo kizaba kimutegereje ariko ntekereza ko n'abatangiye gukomeza gutangira kubyumva ni byadufasha cyane byumvishe cyane kugira aho ngaho ariko natanahagera natwe tuzanahamugeza cyane cyane ko n'abaturanyi nabo batangiye kumubwira bati urakora ibi ngibi serije ndumva aricyo ngicyo nakongeraho ariko ingingo ni ingingo nziza cyane ikomeye cyane kandi abantu bashobora kuganiraho amasaha n'amasaha urakoze
tuzabigarukaho nta ngingo igisaza hano kuri radio itahuka iyo bibaye ngombwa mu nyungu z'abakunzi ba radio itahuka turongera tukayigarura ndasuhuza abakunzi baragitabuka ngo bageze muri Uganda ejo ubwo n'abantu babanyandikira babati tuba dukurikiye muri urukerera mu masaha 9 saa 10 ntabwo tuba twaryamye ndabashimiye cyane mwese nabo bavandimwe ni ukubasuhuza uyaragira ati Serge shimira Patrick n'amazi gihe kirekire tutamwumva tuba tumukumbuye nibyo tuzabigarukaho rwose ahubwo munyemereze tujya ku ngingo ya kabiri nagira ngo turebe uburyo leta y'agatsiko nyine iba ibeshya abanyarwanda ibintu by'imishinga ariko ntabwo ndi bugerageze wenda kwinjira mu kino kibazo cyane kuko no kugira ngo turebe iyo bavuze bati hari abantu batumye ibikorwa remezo bidateza imbere abanyarwanda bagapikinga umuntu umwe cyangwa babiri cyangwa abaminisiteri imwe kandi ari ahantu hose uyu munsi minisitiri w'ibikorwa remezo nibwo akijya wasimbuye Claver Gatete yari mu nteko ishinga amategeko yisobanura imbere y'abadepite abadepite bamubwiye bati ni gute abantu batumye politike cyangwa programme ya biogaze idatera imbere tuzabakurikirana dute biogaze nta nubwo nari nzi uburyo yagombye gukora muri uru Rwanda ariko abagiye babimbwira mu Rwanda ahubwo naje gusangasanga abanyarwanda baraguwe niba biogaze mu Rwanda uko bateganye igomba gukora igomba kuva mu mase y'inka cyangwa amatungo cyangwa ikava muri za toilette z'abantu bivuze yuko niba ikibazo cyavutse atari no kubera wenda umushinga wapfuye utaratera intambwe hari no kuba iyo matiyeri niko nabyita ayo mase cyangwa uwo mwanda uba muri toilette nawo warabaye muke bigatuma noneho politiki batekerezaga itagerwaho hari abagiye banyorereza za illustration cyangwa shema y'ukuntu nyine bari basigaye bacukura ubwiherero bakaba bafite za amapipe nuvuga imiyoboro ijyana ahantu ikatwikira no wa mwuka uvuye nyine muri toilette ukaba ari ubyara za ngufu zivamo gaze bagahita bagarura muri kwizine z'abanyarwanda nyine baravuga ngo ari amazu menshi ngo y'icyitegererezo cyangwa ziriya midugudu ngo ngamwe agiye afite izo za biogaze ariko ugasanga noneho ikibazo kivutse niba abantu batituma ku buryo buhagije kugira ngo babone mumbabare rwose kuko ndumva n'ayandi magambo hari wambwiye ati ikibazo cyaravutse hari igishobora kuvuga ati twabuze matière ituma iyo biyogazi ikora ida bagomba gushaka amase y'inka cyangwa amase y'amatungo cyangwa bagomba kureba muri za toilette niba rero bavuga bati hari aho uzakoze ariko none bagasanga bagize icyo kibazo nta mase babonye nta n'amazirano cyo babonye pardon kubivuga muri amagambo rwose kuko birababaje none ukavuga uti se umuntu wize umushinga okay baravuga bati hari aho imishinga ikora mu bindi bihugu ariko biterwa none n'ubwisi bw'abantu hari uwambwiye nyine twaganiraga mubaza mu gihugu ntibikora bite arambwira ati nka famiye y'abantu babiri kumbwira ngo biyogazi yazakora nta nka mugira inka imwe ntabwo ihagize Patrick wumva ukuntu yambwiraga ati kubona amase y'inka imwe ati inka imwe ntabwo ihagize cyangwa ebyiri kugira ngo uzabone ayo mase agomba kujya muri icyo kigega agakora iyo gaze igashobora kubyara izo ngufu zituma wacana resho wateka tirishoka tirono tekereza abantu uri umusiribateri uzabona uwo mwanda koko ukuvamo wowe niko twabyita ndumva navuze amagambo nakoresha munyihanganire ku kinyarwanda gikenye mu magambo kugira ngo noneho ubashe kwibonera ingufu za gaze zituma uteka zituma ushyushya zituma tugaca amakara n'inkwi nk'uko babivuga ni ibintu bibabaze cyane ariko abiga imishinga sinzi ukuntu baba barayize ariko bavuga ko iriya politiki ushyira abantu mu midugudu bagira ngo babakusanyize hamwe wenda iyo myanda ijya iboneka ku bwinshi babashe gucana u Rwanda rukigamba ko 2024 rwagombye kuba aricyo gihugu kizaba gifite ibidukikije byiza bidahumanywa n'ibiva ku bikoresho by'amakara n'inkwi no gutema amashyamba ni ibintu baririmbye cyane icyo kinyanya bazabigeraho bidate kugira ngo 2024 babe babagezeho mu gihe n'iyo politiki yapfuye uyu minisitiri agomba gusobanura impamvu byapfuye reka dutege amatwi ko byari bimeze mu nteko ishinga amategeko uyu munsi mbere y'uko dukomeza tubiganiraho
ibibazo byabajijwe minisitiri w'ibikorwa remezo byiganjemo ibyagaragajwe na raporo zinyuranye z'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta by'umwihariko ya 2019-2020 nyuma y'uko inshingano zo gukurikirana gahunda ya biyogaze zeguriwe uturere ndetse sosiyete y'u Rwanda ishinzwe iby'ingufu REG EDCL igahabwa inshingano zo gutanga ubufasha mu bya tekinike raporo y'igenzura y'umwaka wa 2019-2020 yakorewe EDCL igaragaza ko muri biyogaze 9647 zubatswe 514 muri zo zingana na 52% zidakora Minisitiri w'ibikorwa remezo Dr. Nsabimana Ernest yemereye abadepite ko hari amakosa yakozwe muri iyi gahunda abizeza ko minisiteri yatangiye inzira zo kuyakosora ndetse ko bitarenze ukwezi kwa gatandatu y'umwaka hazamenyekana ikibazo cya buri biyogaze yubatswe kugira ngo gikemuke
ingamba minisiteri y'ibikorwa remezo ifite ndetse zaranatangiye hari inyigo irimo gukorwa ubu hariho rwiyemezamirimo washyizweho akurikiranwa na REG biciye muri EDCL muri gukora survey cyangwa se kubarura mu by'ukuri ibibazo byose byabaye muri izo biyogaze turi kuvuga ndetse buri biyogaze ikajya mu cyiciro akavuga ati iyi biyogaze yagize ikibazo kubera kwititaweho habaye ikibazo cya tekinike cyangwa se iyi biyogaze ntikora kubera ko kubera ikibazo cya design ibyo nabyo bikamenyekana nyakubahwa speaker rero nabizeza ko mugihe rwose kitarenze amezi atatu inyigo izaba yagaragaje mu by'ukuri kuri buri biogaz ikibazo cyagiye kibaho ndetse n'uburyo bwo kugira ngo icyo kibazo gikemuke
mu myaka itandukanye raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta nayo yagiye igaragaza ko hari amafaranga agenewe gahunda ya biyogaze atarakoreshejwe icyo yari agenewe ingero zitangwa ni nko mu turere twa Gicumbi na Gakenke habarurwa miliyoni zisaga 30 muri utwo turere twombi zitakoreshejwe ndetse no mu karere ka Nyabihu naho hakaba hari miliyoni 17 zigenewe gahunda ya biyogaze zitigeze zikoreshwa aha ariko abadepite basabye minisiteri y'ibikorwa remezo kugaragaza abatumye gahunda itagera ku ntego zayo kugira ngo babiryozwe
Madam Speaker, mu gusubiza muri ayo mezi abiri ndasaba yuko haba ibisubizo bijyanye na accountability bijyanye n'iki gihombo igihombo kizanwa n'abantu abo bantu bakwiriye kugaragara ndasaba honorable minister muri ayo mezi abiri azabe yabaryoje
ikindi kibazo nari mfite cya nyuma ni ikijyanye n'igihombo cyagaragaye muri iyi gahunda ya biyogaze bifuzaga ko nyakubahwa minisitiri akigarukaho akatubwira abazabazwa iki gihombo uko bigaragara ko iki gihombo hari abakwiye kukibazwa ko ni kinini hari icyo ku baturage hari icyo ingengo y'imari ya leta yashyizwemo ntabwo iki kibazo cyasobanutse neza iki kibazo cya biyogaze mu by'ukuri ni ikibazo kugira ngo gifite umwihariko wacyo nta nubwo ni ikibazo kimaze imyaka myinshi urebye gisatira imyaka cumi n'ine abantu ikibazo bakizi nibajije wenda kuko nyakwaminisitiri ari mushyashya ariko nibajije niba mu by'ukuri muri iyi myaka cumi n'ine uyu munsi aribwo batangira kuba batekereza kuvugurura inkiko
Minisitiri w'ibikorwa remezo Dr. Ernest Nsabimana yemereye abadepite ko abafite aho bahuriye n'igihombo cyagaragaye muri iyi gahunda bagomba kubiryozwa nta shiti
muri za systeme uko amafaranga yagiye akoreshwa biba bigaragara ntago ari ikintu gisaba imbaraga nyinshi nyakubahwa speaker rero banyakubahwa abadepite ngira ngo inzego zitandukanye n'ubundi zishinzwe gukurikirana uko umutungo wa leta wakoreshejwe ndetse n'impamvu zatumye uwo mutungo ukoreshwa nabi tuzakomeza gufatanya ndetse no gutanga amakuru kugira ngo ibibazo byose abibonerwe igisubizo ndetse n'ababigizemo uruhare nabo bashobore kuba babihanirwa
nyuma yo kumva ibisobanuro mu magambo bya minisitiri w'ibikorwa remezo inteko rusange y'umutwe w'abadepite yemeje ko yanyuzwe n'ibisobanuro yahawe
Comrade Patrick urumva konkuruza y'umunyamakuru ati inteko ishinga amategeko yanyuzwe n'ibisobanuro bahawe na Dr. Ernest Nsabimana wasimbuye Claver Gatete ariko abadepite batari ko muri iyi myaka cumi n'ine ubundi bwo mubonye ko inyigo yizwe nabi amafaranga yaranyerejwe amafaranga batazi iyo agiye yerekeza abanyarwanda baragiye bababwira ngo leta yaguhaga sinzi umuntu umuvandimwe agiye abisaba ariko ntabwo bimwe mbizi wenda niba ubizuraza kudufasha avuga ngo niba leta ngo yarashyiragamo 60% umuturage agashyiramo 40% kugira ngo ajye muri porogaramu ya biyogazi uyu nawe ati abaturage baba batabasha kurya noneho ngo bazajya mu bwiherero cyangwa muri tuwarete urumva hari ibintu byinshi cyane bano bantu bari barateguye kuri politiki kandi bayimurikira imiryango mpuzamahanga nagiye mbona abantu bagiye bava muri za Australia muri za Canada baza gukora ikide muri ibintu bya biyogaze mu Rwanda leta y'u Rwanda ibabwira ko ni politiki rwose zizakora bitewe n'uko abanyarwanda bashobora kubashyira ahantu hamwe bakabatuza hamwe bakabategeka kurya isaha imwe bakabategeka kwambara bimwe kogosha bimwe kugenda hano byo muri Korea bakumva yuko bizakora ariko ikintu bibeshye aha ngaha bibagiye ko na leta nayo ni igisuma leta iranyunyuza nayo iriba Claver Gatete yagizwe ambasaderi mu muryango w'abibumbye namubonye ejo bundi mu nkiko yari arimo kumushinja bati ibyaha muturega na minisitiri twari tubifatanyijemo urumva Patrick ibi bintu bya biyogazi nibo bizi twe tuba dukora politiki ariko tugomba kwereka abanyarwanda n'ibi mishinga bababeshya ngo babazane iterambere uko iteye ubwo nirinze kuvuga ku bya nyiramugengeri nibagiye kuvuga ya mishinga ya karitsimi n'ibindi byose nanze kuvuga raporo y'umugenzi w'imari ya leta Juvenal Musa kirimo tukavuga Obadi ya Biraro ibi bintu maze imyaka cumi kuri radiyo itahuka najye mbivuga buri munsi biyogaze najyaga nyumva ariko hamwe ntekereza aho bavana ibyo bakoresha muri biyogaze uriya mwanda nawumenye uyu munsi rwose niyo mpamvu navuze ni ntizanumera mvuga ko ntabwo nabikurikiye bihagije ariko ni ikibazo gikomeye ijambo ryanjye kuri iyi ngingo
urakoze Serije ibintu by'iwacu nubwo tuba mwemwe tubiseka ariko biranababaza cyane kubera yuko igihugu burya na uko cyaba kingana kose ntabwo cyagombye kuba gishobora kuba gikorwa cyangwa se kiga imishinga yacyo nk'uko mu Rwanda bimeze ko mu Rwanda barabashyiramo ingufu cyane kugira ngo bakorere bamamaze imishinga bari gukora kugira ngo bajye bagaragara yuko ari abakozi ariko mu by'ukuri batitaye cyane ibizavamo ku buryo rero iriya mishinga yose impamvu idakunda ni wa biyogazi urimo nuko ari imishinga igenda ku itekinika Serije nkunze cyane uwo mukunzi wa radiyo itaho uvuze ati uwo mwanda bajya gushaka kugira ngo uwo mwanda turabizi twese kugira ngo uboneke ni uko abantu baba bariye none se umuntu arya rimwe hanyuma ukaza kumubwira ngo aza kujya gushaka umwanda uhagizeho kugira ngo baze gushaka izo ngufu ntabwo bishoboka rero urumva nyine biracuramye kubera yuko umushinga se wajya kuwiga uzi yuko ibyo uzakenera kugira ngo bikunde bidahari ubwo ikiba kigomba gukorwa ni iki ibintu byo mu Rwanda biba bicuramye nyine ukuntu ku buryo sinzi iyo bari kubisobanura hari igihe niyo mpamvu rimwe na rimwe nk'abanyamahanga badakurikirana byumvikana babona ibyo bintu bari gushushanya bari kugenda bereka abantu bose ashobora kuvuga atari ku bintu byose ni byiza sinzi impamvu muri kubirwanya cyangwa mumeze nk'aho mwe mutari kubyumva kandi mwagombye kuba mubyumva iyo umubwiye uti rero ngende umunyarwanda ngiye ibyo ndi kubona kuri tere uko bimeze uko biri ntaho bihuriye n'ibyo ngibyo uri gusoma hari igihe bifata umwanya kugira ngo babyumve ariko bigira ngo bakagira ngo babyumvishe ku buryo rero ibi bintu by'itekinika byaje mu kiriya gihugu ibi bintu by'itekinika biza mu buyobozi bugatekinika abaturage bugatekinika abanyamahanga bugatekinika abantu bose ariko bugambiriye ikintu kimwe ntabwo bugambiriye iterambere ry'abanyarwanda kuko ntabwo karagati ko ari injiji cyane ku buryo batazi yuko uwo mwanda utari buboneke kubera ko abanyarwanda batarya ibyo barabizi bakaba bazi yuko uwo mwanda utari buboneke kubera yuko inka zihari ntizihagije imiryango ifite inka ntabwo ari myinshi cyane bakaba bazi yuko ibi bintu bitazashoboka kubera ko aya mafaranga izo 20% bari kwaka abaturage bazi yuko batanazishyira muri uwo mushinga mu by'ukuri ahubwo bazijyana mu yandi manyanga yabo ibi nabyo ni ibindi serije ndumva sinzi nimba ubizi ariko hari ikindi kintu numvise bavuga ejo bundi nabonye message itambuka yuko ngo RBD ni RB dahari simbizi ndumva ari banki nyarwanda ishinzwe iterambere RB dahari ndumva mufite umushinga ngo wo kugeza ku banyarwanda ngo amashanyarazi ngo aturutse ku mirasire y'izuba bakavuga ngo abantu bari muri diaspora babibonye hano muri yari biri gutambuka ngo abantu muri diaspora ngo bazatangaho amafaranga ngo 20 amadolari
berde
ngo bazatange ngo amadolari 20 ngo hanyuma ngo berde nayo ngo yongereho 100 ngo noneho ngo umuturage utishoboye ngo agezweho ngo umuriro ngo uvuye ngo ku mirasire y'izuba iyo ubibonye gutyo ushobora umuntu wese utagiye gutekereza ngo ugere kure wavuga uti uyu mushinga ni mwiza koko abaturage bagiye kubona amashanyarazi ariko wabireba wanabikurikirana ugasanga ahubwo icyo bari gukora ari iki ari ukugira ngo bashake aya mafaranga gusa ariya 20 bari gushaka umuntu cyangwa arenzeho bayatware bajye kuyakoresha kuko uyu muriro ntawuzabona ni kimwe rero n'ibi bya biyogazi baragenda bagafata ibindi
nyemera gato umurogoye kukuvuga ikintu kiri tresen paruta kandi kirimo mafia ikomeye iyi mesaje narayibonye n'ukundi mukunzi wa radiyo itahuka mu gihugu cya Kenya nk'uko iyi mesaje wari uvuze nyine iravuga ngo wiriwe gutera inkunga muri cana challenge birarangira uyu munsi tariki ya 8 z'ukwa gatatu 2022 ni mesaje yarangiye ejo ku munsi w'abari n'abategarugori iyi poroje yatangijwe na banki BRD yo mu Rwanda iyo utangiye umuntu utishoboye amadolari 20 y'abanyamerika nabo bashyiraho 100 bityo umuturage akagezwaho elektirisite ivuye ku mirasire y'izuba ushobora gufasha umuryango umwe utanze 20 amadolari cyangwa imiryango myinshi bitewe n'uko wifuza gufasha turashimira abamaze kubikora kandi tunabyibutsa ababyifuza ariko batarabikora mwakora kontuzo yanyu kuri email bagashyira ari ariko tegereza kugira ngo ubwire umuntu ngo natanga amadolari 20 none uwo mwongerera amadolari 100 urumva iyo politiki irimo gap hagati y'amadolari 100 n'amadolari 20 bivuze yuko ubundi iyi pano solari cyangwa uyu poroje y'umushinga nta n'ubwo igeze ku madolari 100 ngiye mbikitse ahubwo ishobora kuba ihendutse ari nk'amadolari 20 ariko bakakubeshya ngo nutanga 20 warashyiraho 100 kugira ngo wumve ko bihendutse ukavuga uti ariko se why not iyo ngiye muri grocery store ngura wine y'amadolari 30 nkagura inese y'amadolari 50 nkagira amadolari 20 ugahita utanga barabibwira abantu bo mu bihugu bamwe Kagame avuga yuko bazapfa bangara sibyo
yego
ntabwo iyi mesaje y'abanyarwanda bo mu gihugu kuko abazapfa bangara nibo barimo amadolari bagomba kubavanamo bakakubeshya bati nutanga 20 turabatangira 100 Patrick tuvuga ati 20 ni ya wine nyine iri aho ngaho iciriritse reka mbahereze ariko iyi mirasire y'izuba ishobora kuba itageze no ku madolari 20 cyangwa iriya mishinga iyo muri za koperasiyo kuvana abantu mu bukene yari amaze kubyishyura bo barimo kunyunyuza abanyarwanda babandi bazapfa bangara bakomeza Patrick
ugisobanuye neza icyo kintu ntabwo nashaka kuvuga yuko nyine iyi mishinga yose bagenda bashushanya bari kugenda bamurikira abantu ni byinshi cyane bakora kandi bakabikora muri ubu buryo ariko nta na kimwe ugenda ngo ubone kiri gukora nta na kimwe gikora ku buryo harimo n'abantu bamwe n'umwingi uyu mushinga umaze kuvuga ngo cyana challenge ujya kuba ukumva umuntu utaranyize no muri iyingiyi baje bakamushushanya bagashyiramo amasinga mu nzu ye ariko akaba akubwira ati sinigeze mbona nta nubwo n'itara ryigeze ryaka n'umunsi n'umwe mu gihe kubera igihe babishyiriyemo ku buryo rero aba bantu ni abantu wagira ngo ntabwo ndaza kubita ngo ni abanyamahanga cyangwa ni abavantara ariko ni abantu wibaza mu by'ukuri kuvuga uti aba bantu iki gihugu bagifata nk'icyabo aba baturage babafata nk'abaturage babo ni iki bumva aba baturage bagomba kubafata nk'iki koko mu by'ukuri koko ni abantu bari aho ngaho babereye kunyunyuza abantu bose aho bashobora kunyunyuza ifaranga ariho hose bakazana ibi bintu bakabikubita abo ngaho tugarutse kuri iki kibazo cy'abadepite na biyogaze Serge nakunze cyane kiriya kibazo cy'uriya mudepite yabasha ati imyaka 14 uyu mushinga uhari uyu munsi nibwo mubonye ko uyu mushinga utagenda uyu munsi nibwo mubonye ko ibyo bintu byose byapfuye byagenze bite kugira ngo uyu mushinga umare igihe kingana gutya udakora kandi ntacyo mutubwira impamvu nta yindi Serge iyi ni imishinga itegurwa ntekereza ko itegurirwa cyane cyane muri sekretariya ya FPR bakabitegura bafite inshingano cyangwa objectifu zabo bwite zidafite aho zidahuriye n'ibyo imishinga ivuga ku buryo rero ho ayo mafaranga iyo bamaze kuyabona aho bayavana hose ari mu baturage ari mu nga z'abanyamahanga ubundi bindi ni ibingibi bigenda gutya abantu bakajya birirwa bari kuzenguruka ngo bari gusobanura ngo bibagize ibi ndabivuga ndi gutanga n'urugero mvuga ni muzarebe yuko ntibabaje ikibazo muzarebe ko abantu bazafatwa ngo iyi mishinga bagize nabi cyangwa bagize banyereje amafaranga muzabirebe murebe ko ari minisitiri muzabona bamo muzabe ko ari umuntu wo mu gatsiko uzafatwa ariko muzabe ko ari umuntu bazanye umuntu w'umutekinisi ukora muri minisiteri runaka bamukize hariya bamwerekanye ngo ribu yamufashe ngo niwe wanyereje amafaranga ngo cyangwa ngo yakoze inyigo ngo zitari zo hanyuma uwo nguwo agende bamujugunye mu gihome cyangwa niba namushyiremo wongere bamuraze mu munsi umwe wongere bamusohore hanyuma byongere byibagirane gutyo gutyo Serge ni gute igihugu gishobora gutera imbere kiyobowe muri ubwo buryo koko mu by'ukuri ntabwo uyu munsi bitangaje kumva abanyarwanda birirwa bari guhamagara aho hanze bari guhamagara abo bantu bangaye bari kwandikira abo bantu kagavuga ko ngo bagomba kugwa ngo bazapfa bangara bari kubabwira bati nyabuneka n'amadolari abiri yagira icyo akora bari kuvuga bati nyabuneka mudushakire na mituweli ntabwo byagombye ko nk'uko
bimeze ayo madolari abiri ava muri bya bikarito duterura kandi abiseka gahita ati abo bose baterura ibikarito bivuze yuko twebwe duterura ibikarito bigatunga imiryango yacu tugatunga n'abacu mu gihugu ariko ntabwo twiba abanyarwanda ntabwo twiba abanyamahanga bazadusebya ngo tubayeho nabi badewe hano twaza tuganira mbere bigatika ubundi ni uko kwivuga atari byiza ariko hano hari abanyarwanda benshi barusha Kagame n'umushahara Kagame ahembwa $12,000 tw'amadolari y'Abanyamerika ku kwezi kandi akaniba n'abanyarwanda ariko hano hari abanyarwanda bajya ku mirimo bafite saleri y'ibihumbi n'ibihumbi yirirwa tuka ngo barangara cyangwa ngo babayeho nabi mu gihe we yirirwa yiba ahembwa saleri $12,000 akaniba n'abanyarwanda Kagame ntabwo ni ukubera ko niyangira buheri nyine iri hariya yiba irya akaribwa n'akataribwa akishongora ku bantu ngo babayeho nabi baraterura ibikarito bazapfa bangara ati hano bari babayeho neza ariko se ubundi Kagame wagira ngo akurusha kubaho neza Patrick usibye imisoro y'abanyarwanda nirwo yiba cyangwa ubutunzi bw'abanyarwanda yumvikane rwose nta muntu ukwiye kumva yuko ngo Kagame niba avuze ngo azapfa yangara ngo kuko ngo amurusha Kagame abayeho kuri buriya buryo ko yiba abanyarwanda iyo avuga ngo umushahara we ntabwo arawukoresha atungwa n'iki ariko wowe utungwa n'umushahara wawe wakoreye kandi wishwe na impo ugatunga n'abanyarwanda bo mu gihugu afata uri umukire kurusha Kagame ni nyura buhiri
oya urumva nyine niyo mpamvu nyine yigamba yuko nyine mu mushahara watawukoresha dore ni ibingibi byose iyo mishinga ya biyogaze ibyo by'amashanyarazi nibyo bagenda bakicara bakajya gushakamo amafaranga bakajya kubanyunyuza mu banyarwanda ari abari mu gihugu ari abari hanze ari inkunga z'amahanga hanyuma noneho nyine umugabo yamara kuzuza imifuka yamara kumva yuko ari kureba ngo yumva ngo afite ngo amafaranga menshi cyane akaza kuza gukina abanyarwanda ku mubyimba niyo mpamvu iyi mishinga yose ifaringa kandi nta muntu n'umwe ubijya ubibazwa ibyo bintu ngo babaze bati uyu mushinga runaka guki wagize cyangwa se bandaje kumubaza bakomubaza nyine nyuma y'imyaka 14 none se ubu ngubu aba badepite bo hari igihe batabayeho uriya ministeri se hari igihe itigeze igira umuministeri ariko reba nyine igihe gishize ubwo se umushinga uriya basobanura gute bavuga ni yuko byarinze bigera igihe kingana gutya imyaka 14 nta report nimwe igeze itangwa ngo bavuge bati dore ukuntu bimeze twasanze aho tugomba kuvana matière première kugira ngo dukore iyo biogaz nta ihari nyabureka mureke dushyiremo ingufu cyane abanyarwanda barye abanyarwanda babone kugira ngo iyo myanda izaboneke reka da ni ukubera yuko impamvu idakora ntagaruka ko batabibona impamvu bidakora ni uko abazaniye iyo mishinga ari nabo banayica mu by'ukuri uyu muministre rero wafashe inshingano yuko ngo abantu bazabashaka bakababona dutegereze turebe nimba azagaruka akaza kuvuga yuko yababonye cyangwa se nimba ari bizabamurika nk'uko igenda imurika abandi bose ikavuga yuko yafasha abantu batumye uyu mushinga utagera ku nshingano zabo ibi ngibi ntabwo bizabaho bizamera nk'uko bisanzwe biri butambuke byavuzwe uyu munsi tubivuzeho n'abandi bazabikoraho ibiganiro hanyuma bigere bitambuke abanyarwanda bakomeze babe muri ubwo buryo kugeza igihe bazumva yuko aribo bashobora guhindura ibintu kubera ko agati ku bwako ntikazashobora kubihindura kuko kabikora kabishaka kandi ni mu nyungu zako kugira ngo ibintu bigende uko biri kugenda ubungubu ubwo rero bigasaba yuko abantu batinyuka bakavuga bati ibi ntabwo dushobora kubyemera mwebwe biragaragara yuko inyungu muri gukora ntabwo ari inyungu zacu nk'abanyarwanda ntabwo ari inyungu z'abaturage mwe mugiye ku ruhande ibyo mutariye ntabyo mukiriye hanyuma dukomezanye n'abantu bazima abantu bifuza ineza y'abanyarwanda so nicyo ndumva icyo navuga murakoze
ugize neza Patrick uko bisobanuye biranumvikana kandi agahinda k'abanyarwanda ariko gahinda kacu no kuba dufata uyu mwanya buri munsi kugira ngo tuganire ku bibazo biri mu gihugu ni ukubera urukundo dukunda abanyarwanda n'u Rwanda naho ubundi ntabwo ari ukubera ko tuba tugomba kuza kuvuga uyu mugabo nyine uri i Kigali bigaragara nyine ko ari nyirabuheri iyo aza kuba ari umuntu ukunda abanyarwanda nawe yari akwiye kujya muri urwo rukundo nkabo wakomoje kuri ibi byo kuvuga ngo cyane challenge nahise mbibona no muri Kenya itangazo ni rimwe nk'uko ririya ryo muri Canada nabonye no muri Amerika bijya kumera ahangana noneho bo baravuga ngo amafaranga bayakishije muri ambasade y'u Rwanda ngo mu cyo bita ngo agaciro development fund tekereza umugabo yaravuze ati niba ari abantu bari stupid n'abanyarwanda turababwira ati muzane amafaranga bakayazana ati ntibakubaze icyo agiye gukora ati bakabaho gusa bafite icyizere nababwiye ni umugabo ni nyirabuheri ni umuzunguzanyi ni umujura kuvuga ngo umuturage yari afite itungo rimwe ryasigaye ryonyine baramubaza ati ko ugiye kurishyira mu gaciro uzatunga iki ati nzihese agaciro gusa urabyuma Patrick Kagame arabwira umuturage ufite itungo rimwe ngo narigurishe ashyire mu gaciro bati uzatungwa n'ishyo ryo ryari gutunze ati njye nihesheje agaciro gusa nta kindi nzabaho kubera ko nihesheje agaciro nahise Kagame kuki atakwesha agaciro ngo afunge umukanda nawe yumve ko inzara iryana none nawe yumve yuko gutuka abantu ngo bagiye guhunahuna yumva ububi bwo guhunahuna no kwicwa n'inzara urubyo ushaka kubwira mwana Patrick ariko urabwira abanyarwanda bo muri Kenya hano itangazo rya kumera nka ririya rwose rindi ni uko babwira ngo ni amanyarwanda 115,000 amadolari ku madolari 115 bakusobanura igikorwa nyine ngo cya banki isura amajyambere BRD noneho bashyiraho nimero za konti bashyiraho ngo bashobora kohereza amafaranga baciye muri NCAA kuri branch yayo muri village market bagashyiraho konti ya banki bakajya no muri ambasade y'u Rwanda bagashyiraho ngo agaciro development fund n'ibindi urumva ni ibintu byo kwiba abanyarwanda kandi nibwo basubira inyuma akaza kubahiga no kubatoteza hano hanze twohereza amafaranga mu gihugu yo gutunga imiryango nibyo biranakenewe ko abantu batunga imiryango yabo ntabwo mwatuma hano abantu bicwa n'inzara ariko nanone mugomba gutekereza n'impinduka uko dutunga imiryango yacu mu gihugu ni nako tugomba kuvuga ngo tugomba gutunga impinduka impinduka ikeneye no gutungwa kuko ntabwo tuzatunga imiryango gusa ngo birangire hari ya koti ivuga ngo aho kugira ngo uhore ugaburira umuntu ifi ugomba kumwesha uburyo yayiroba dukeneye natwe hari umuntu ndakeka tugiye ku ngingo ya gatatu kugira ngo byumvikane biri mu bitekerezo twandikiwe umwe mukunzi wa radita ukavuga ati nkeka ko mukwiye guhindura strategi yo kubwira abanyarwanda rwose mutanigengesera ati uzasanga hari abantu batoba iriba mu vomeramo mwese kasamuna la Thomas kari mwese muyango yagiye akoresha iby'imigani nk'ibyo cyangwa ibyo kuvuga ngo aho kugira ngo warugabure mu nifi wa mwisi buryo barobifi cyangwa kugira ngo warukorere mu kiri wa mwisi buryo bagikora abanyarwanda tugeze igihe cyo kuvuga ngo birabyo kuvuga ngo kora ndebe rutavuga numve bigeza aho tuvuga buri wese ko participation ye ikenewe kuruta kwicara ukabaza ngo Patrick ageze kuki ndizera ko ibyo mvuga mwese mubizi turi abanyarwanda turabwizanya ukuri angaha ibi ni ibintu byo mvuga mu bitekerezo byanyu mu nyandikire iyo umuntu yicaye angaha akabwiraza ati ariko bwana ndayizeye impinduka mwigezeze he amaze ikibazo kuko afite nimero yanjye kandi dusaba abanyarwanda ko batwandikira amubaza ni harya wowe ukora iki ati ngiye nshinzwe gusa kubatega amatwi akubwira ati ngiye nshinzwe gutega amatwi gusa mpita mbona ikibazo turi desperate cyane abanyarwanda sinzi niba turi nasiyo itandukanye n'abandi bantu wenda bandi ariko kugira ngo tuvuge andi moko cyangwa ibindi bihugu twajya tubana tukiheraho tukavuga iby'iwacu tukinenga mbere yuko tujya gutanga ingero mu bindi bihugu ibi byose byavuye mu kiganiro yagiranye na Comrade Baraka ndamuramukije kuri mugoroba ndizera ko wenda neza amatwi aho yatubwiraga twaganira iminsi igera kuri ibiri aho yatubwiraga ati abanyarwanda ntabwo dukundana we abakurikiye ikiganiro nagerageje gucarenginga wenda kugira ngo numve niba hari ikintu gisa ndibwumukemo ariko observation nabonye hanze no kubavuga bati nta rukundo rimo abanyarwanda sibye ko kugeza kuri uyu mugoroba njye mfiteho ngihagaze sinzi wenda ijambo rukundo narabyiye mbivuga nyine igihe kirekire mvuga nti urukundo ntabwo ari ryo jambo apropriye wenda dushobora kuba tudafite patriotisme n'abandi bakati urukundo bigomba kugira ngo ugire patriotisme bigomba gusaba urukundo ok biravuga ati Paris Saint Germain na Visit Rwanda yasiba imbere ya Real Madrid uyu munsi abo ni abandi baba dukurikiye babireba nabwo mu birebana na siporo so ngarutse yo kureba ibitekerezo twandikirwa Patrick ushobora gukora konkurizi ukavuga uti impamvu tumeze gutya uyu munsi umugabo atugira gutya nuko nta rukundo ruhari kandi kuko akaba afite rezo yo kuvuga ati nuko nta rukundo iyo urukundo ruza kuba ruhari twari dukwiye gukundana no tukavuga tuti dushaka igisubizo cy'ibibazo byacu abandi bati igihe kirageze kugira ngo abanyarwanda bareke bimwe byabavuga ngo ok bagomba kwigengesera cyane ahubwo wabona ikintu atari cyo ukakidenonsa kugira ngo abantu batagwa mu mutego biterwa rero n'uwo ukibwira n'uwo mu kiganiro nari nanze urugero wenda benshi tumaze imyaka 30 wenda 2030 hari abantu banangiye bati ntabwo twazajya mu Rwanda rubibona SPL ubwo nagira ngo maze mbere aho ngaho mbabwire nti ikibazo si SPL iyoboye ikibazo si uyoboye u Rwanda ikibazo ni imiyoborere iba mu gihugu iyo umuntu akubwira ati tujya kujya mu Rwanda ruyobowe na SPL ubundi SPL iza kuba nziza usibye ko iyo wishi itari gushoboka urumva ntabwo ari kujya mu Rwanda kuko umuntu akubwira ati sinshobora kuba mu Rwanda rwa SPL namaze nose SPL iramutse ibaye nziza ntabwo wajya mu Rwanda niba ukwavuga ngo u Rwanda rwarenze ntabwo nzarujyamo urabyumva icyo gihe rero utangiye kwibroka mentally mu bitekerezo ukavuga ati niba atari Patrick nta wundi ariko dukorera muri institution ntabwo dukorera ku muntu isi abanyarwanda tugomba gutandukanya kubaka abantu no kugendera ku mahame remezo twemera navuga yuko abanyarwanda abavuga ngo abanyarwanda baribeshye nibyo bivuga ngo nsubize inyuma imyaka 28 njye kuvuga ngo kuki twibeshye kuri RPF ariko nobody knows it nta muntu wenda wari ubizi ko ariko bizagenda nicyo uyu munsi abaduha amahirwe bavuga bati muri muri opozisiyo ni muhatane badufitemo icyizere ejo bakaba disappointed umuntu ni mugari ushaka kuvuga uti uyu munsi umuntu akavuga ati wavugaga iki kuri radiyo itahuka mu myaka 10 ejo bigahinduka bati Serge wavugaga iki kuri radiyo itahuka mu myaka 10 Patrick wavugaga iki kuri radiyo itahuka mu myaka 10 ariko ibyo navugaga niba ari vizio y'ihuriro ndimo mbarizwamo ntabwo mvuga ku giti cyanjye mwenda nkacika intege ariko ihuriro rigakomeza iyo vizio mugomba kureba ihuriro ntimurebe Serge Ndayizeye tugomba gutandukanya abantu na organization kandi tugomba kumva yuko organization ifite imbaraga kuruta umuntu kandi tugomba kubaka icyizere muri organization cyangwa gushyira imbaraga muri organization tugatsindira hamwe cyangwa tugatsindirwa hamwe kuruta kumva yuko wowe uvuga tugenda rebera ku ruhande ibi ntago bindeba mu gihe abanyarwanda muganira benshi bavuga bati impinduka iratinze impinduka nigenda neza uramwaza se participation ni yakavuga ati ngenshije kubatega amatwi nuko mvuga uti se none urambaza iki nta kontra ihari yo gutega amatwi no kuvuga ngo impinduka ngo ntago yihuta ahubwo wa muturage uri mu ihuriro wa munyarwanda ushyigikira ibikorwa byacu ashaka kumbaza ati hagete mwaduhaye hago muri ayi meeting mwatwijeje ko uyu mwaka hari ikintu kizaba cyarakozwe muri icyo gihe mfite kontera njye kubwira umuturage ndi biramega yajemo doko byagenda yusi patrick ikintu ushaka kuvuga ngaha
yes
aho ubundi kwicara kuvuga ngo wowe ushinzwe gutega amatwi no gukritika ati numva amaradiyo yose tega amatwi buri kintu cyose yeshinzwe kubanenga iyo ntabwo ari politike nta nubwo ari impinduka twifuza icyo gihe nyine uzaguma mu kunenga no gukritika no kuvuga ibyo wishakiye ariko ntabwo ufite conviction ugenderaho unemera buriya abakatolika bafite conviction yabo na doctrine yabo abayisilamu bafite conviction yabo na doctrine yabo ababudiste bafite conviction na doctrine yabo uko byagenda kose ntabwo wabwira umubudiste ngo kiliziya gatolika ni better than ababudiste umuyisilamu barinda bamuca umutwe avuga ati Allahu Akbar Muhammad yubakwe yes ariko kumbwira ngo wowe uri muri politike ya opposition uyu munsi watandaraje uti nabonye rwose uyu nguyu niwe ukomeye cyangwa niwe ukomeye cyangwa Kigali ifite imbaraga ibyo ni ugomba guhinduka muri mentalite y'abanyarwanda ariko urabivugira he urabwira nde ko nta uburenganzira ufite bwo kubwira umuntu utisigaho abanyarwanda bavuga bati igihe kirageze ngo mutangire murebe muri politike zanyu niba kuko mukwiye kujya mureba abantu mu maso mukabwira muti nimusigeho ni ibitekerezo mba nakira ntabwo ari njye ufata umurongo njye ntabwo nyobora ihuriro kandi ntabwo nyobora opozisiyo ariko ntabwo ibitekerezo by'abanyarwanda baba bampaye aha ngaha bwa Patrick nagira ngo duhe aha ngaha kuri izo view tuba twakira
Serije wenda usobanuye ibintu neza cyane cyane ko usobanuye yuko abantu batagombye kujya bari umuntu ku giti cye ahubwo bagombye kujya bareba ndavuga ngo viziyo y'abantu benshi cyane ariyo wenda RNC ariyo FDU ariyo bakareba ibyo ngibyo kubera yuko umuntu ku giti cye umunsi ushobora gucika intege ushobora gucika intege n'undi ashobora gucika intege nk'uko bagiye babibona umuntu aragenda ariko abantu bagatangira
abo twatanye ntabwo nabo tukiri kumwe
exactly
imiryango yafunguye abantu baraza abandi bakagenda kandi dutandukanye na RPF aho yivuyemo bagomba kukwica
yes ku buryo rero ngenekereza yuko wenda watangiye uvuga ngo urukundo ntabwo ari ngombwa cyane yuko abantu ngo bakundana kugira ngo wenda bakore ibintu biramutse bihaye byaba ari byiza cyane ariko ntekereza ko ikintu kiduhuje cyane wenda navuga abantu bakorera hamwe tuba duhujwe na objectif duhujwe nuko twifuza ibintu mu by'ukuri icyo twifuza abantu benshi cyane ubu ngubu abantu bari muri opposition icyo twifuza ni twifuza igihugu kigendera ku mategeko twifuza igihugu umunyarwanda afitemo agaciro aho umunyarwanda yicara akumva mu by'ukuri afite uruhare rugaragara mu miyoborere y'igihugu cye kubera yuko iyo miyoborere imugira ingaruka ibyo ngibyo nibyo duhuje kurusha cyane ko duhujwe n'urukundo nabwo njye nawe naseje ngo duhite dukundana ngo tuvuge ngo turakundanye none tugiye gukorana ntabwo ariko byagenze twahuye kubera yuko twari dufite iyo objectif tuvuga tuti dushobora gukorana kugira ngo tugire igihugu kizima kigendera ku mategeko igihugu kiba abaturage bacyo igihugu gishobora kugira demokarasi ngenekereza yuko ibyo ngibyo nibyo bishobora gutuma mu by'ukuri n'abantu bose bakorana ahubwo nkavuga ni abo bantu bandi babandi bicara bavuga ngo akazi kabo ngo ni ukumva abo ngabo nge nkavuga yuko aribo batuma ibintu bitinda kubera yuko abo ngabo bashyira hamwe n'aba bandi nabo bicara bavuga ngo amashyaka ngo ni menshi ngo urumva ngo tuzaza mu mashyaka ngo yuko yabaye makeya kandi aribo bari gutuma nyine ibintu bigenda gutyo none se wowe nimba wumva njyewe naseje turi kuvuga ibintu bizima wumva nawe ushobora gushyigikira utegereje iki kugira ngo uze tujoyininge nyine tuze dushyira hamwe tuzane ibindi bitekerezo tuhuze n'ibyo ngibyo turi gukora twongere n'izo ngufu kugira ngo dutere intambwe igaragara ngenekereza ko ari icyo ngicyo cyonyine kizatuma mu by'ukuri dushobora kugira ikintu tugeraho nk'abanyarwanda bifuza impinduka nziza mu gihugu cyacu ikindi navuga nkunda kuvuga njyewe mbona uko mbibona nsubiza uwo muntu uvuga ngo ntabwo wenda ngo yajya mu gihugu ngo kiyobore ngo na RPF impamvu wenda mnekereza bivuga nubwo nabizi neza nkeka ariko ntekereza ko abantu bavuga gutyo kubera yuko ubutegetsi bwa FPR buyoboye nabi igihugu none bakavuga bati igihe cyose igihugu cyakiyoboye nkuko kiyobowe ntago nzaje najya muri nago nibona mwakira igihugu nago nibona mu gihugu cyowe n'aba bantu ibyo ngibyo byaba nta kibazo biteye ariko ari ukuvuga gusa ngo kubera ko FPR byonyine gutyo ngo ntago nibona yo byaba biteye ikibazo gikomeye cyane ni ukuvuga yuko ubwo waba ushaka noneho ko ari wowe uyobora wenyine cyangwa se ibyo wowe ubona wenyine kandi ibyo ubona wenyine wenda ntabwo bihuje n'ibyo abanyarwanda benshi bifuza byanze bikunze rero
wenda nongere nsobanura ngaho gatoya kuko igihugu ni igihugu kirahari kizanahoraho igihugu gifitwe turebye kuri mapu landscape uko giteye ni igihugu cy'u Rwanda ni igihugu buri munyarwanda wese ahawe ikaze ku gihugu cye ibyo ni ibintu ntakuka n'imihame no muri konsti y'u Rwanda byanditsemo hari nabo numva ngo bazajya kwiyamamaza buriya ni bafite right 100% ni igihugu cyabo uyu munsi wahagurutse ugatega tike y'indege ukabodinga ugiye i Kigali utashye mu Rwanda uri umunyarwanda 100% ikibazo cy'inzira ku burenganzira bwawe uhabwa ugeze mu gihugu cyawe ariko igihugu ufiteho uburenganzira ko ni icyawe ntawakubwira ngo ntabwo uri umunyafi usibye ko batwambura ubwenegihugu ibyo turabizi usibye ko bavuga ko tutari abanyarwanda batwite inyangarwanda twebwe dufite iyo mpamvu kandi n'uyu munsi ubu babateze amatwi uraza kubona baraza kwandika kuri 259 bose badutuka kumva ariko barabizi barabona badutuka bazi neza ko uburenganzira bavuga bafite natwe turabunganyiza na ku ijana nta muntu ushobora kubwira ngo ntabwo uri umunyarwanda n'abandi bavuga batari mu Rwanda bavuye ahandi njyewe I disagree kubera ko burya nabo niho bakorera ikosa wenda kuko umwana wanjye uri hano muri Leta Zimi najya mu Rwanda amaze imyaka 30-40 ntabwo uzamubwira ngo ntabwo ari umunyarwanda kuko yavukiye muri Leta Zimi iyo deba ntabwo ariyo najemo nagira ngo ahantu humvikane ko tugomba kureba ikintu rusange gikwiye gutuma abanyarwanda bagihurira ari benshi bigatuma bakibonamo noneho bagashaka igisubizo cyatuma ibibazo bikemuka ni ikibazo cya politiki ntabwo ari ikibazo cy'amoko ntabwo ari ikibazo cy'ubuhutu n'umututsi n'ubutwa ni ikibazo cya politiki niyo stabilite umuntu uvuga ati nubwo n'abandi umukene ariko mfite umutekano wa mugani cyangwa ntabwo uzaza kuntema ngo umbwire ngo u Rwanda ni rutoya ngo ni ingendo ibyo bintu nibyo afata ikintu kireba nako unyubaha na nyamukuba tukabana mu gihugu cyaba kingana kose ntabwo ikinyarwanda nkibuka neza kuba yaba ngo kera ngo niba ngo uruhu rw'urukwavu rwaba ruto rwifatira bangahe urabyibuka
rwifatira batanu
ariko uyu munsi barakubwira ati igihugu cyabaye gitoya ntimushake nationality hanze u Rwanda ni rutoya yaranganje babwiraga Habyarimana mvuga ngo Habyarimana yavugaga naho barayivuga bati mufate pasiporo z'ahandi mugume hanze u Rwanda ni rutoya urumva iyo nicyo kibazo dufite mu gihugu uyu munsi ariko kushaka impinduka agomba no kureba icyo abenegihugu bifuza akareba ibyo abaturage bifuza n'ibyo bareklaminga ugiye kureba ibyo abaturage bifuza mu gihugu cy'u Rwanda ntabwo abanyarwanda b'u Rwanda bifuza ko abantu bari hanze bakomeza kuba hanze baravuga ati namwe muri abanyarwanda kuko dufitanye isano twese buri muntu uri hanze afitanye isano n'abantu bari mu gihugu binatandukanye wenda n'ibyo leta muri repubulika yatawe ivuga ngo u Rwanda ni rutoya igihugu cyaruzuye nk'uko byavugwaga ariko uyu munsi biragoye kugira ngo ubibwire abanyarwanda ko u Rwanda ari ruto kuruta ibyabagayo wenda muri iyo myaka muri repubulika ya kabiri nk'uko njya mbyumva ntabwo mbisira ariko niko ndabyumvaga bivuze ko impinduramatwara ikeneye mu Rwanda uyu munsi ntabwo ari yayindi ivuga ngo basohoke twinjire ni yayindi ivuga ngo dushyire igihugu ku murongo abari mu gihugu bafatanye n'abari hanze igihugu kiye ku murongo Patrick
Serije ni nabyo bigaragara nyine mu kaso turi kuvuga iyi mishinga agatsiko kagenda kajya gushaka mikoro hanze ariko kakajya gushaka mikoro hanze atari no kujya ngo kayakoreshe mu by'ukuri mu iterambere ry'abanyarwanda ahubwo ari ukugira ngo kagomeze kigwizeho ibintu urwo ni urugero rwiza rugaragara yuko abanyarwanda turi abanyarwanda nta munyarwanda utari umunyarwanda hari ibiganiro maze iminsi nkurikira by'abantu bari mu Rwanda batinyuka bavuga bati ibi bintu mbere yuko ubutegetsi buri uyu munsi bugera mu Rwanda harimo babwitaga yuko ari inyangarwanda byo twarirwanyije abantu barirwanya nabo bavuze induru yuko babise
amazina abenshi inyangarwanda bamwe bari muri bari mu Rwanda kandi bari muri leta icyo gihe bice Kigali
uyu munsi nabo nanone bari kutwita natwe ngo turi inyangarwanda ngo turabateriste ko tudashobora kugera kuri urwo Rwanda ku buryo rero ntekereza yuko rwa rukundo twavugaga rutari ngombwa cyane ariko turamutse dukurikije amategeko dushamutse duharaniye yuko tugira igihugu kigendera ku mategeko kiba abaturage bacyo igihugu twakibanamo neza n'ubwo rukundo rwazagera rukanaza mu by'ukuri kubera ko twaba tubanye urugero ahangaha tuhagera muri ibi bihugu nta muntu tuza kenshi ariko turaza tukabamo tukiga tugakora tugakora n'abandi tukagira inshuti nta muntu uza kukurenganya ngo wowe ngo bite kuri uri igikara cyangwa uturuka ahangaha n'iki byose impamvu ni iyihe ni uko ari amategeko ntabwo ayo mategeko ndayakurikiza nk'uko abaturage abaturanyi banjye bava muri iki gihugu nabo bayakurikiza nta n'umwe uyarengaho uyarenzeho ahanwa kubera ko yarenze ku mategeko ntabwo ahanwa kubera icyo ari cyo ibyo ngibyo byo twifuriza igihugu cyacu nibyo ngibyo duharanira ibyo ngibyo byo bituma turara duhagaze dusobanura tuvuga tuti ntabwo dushobora kubigeraho mu gihugu cyacu kubera yuko turi abantu kandi umuntu uwo ari wese aharanira gutera imbere iryo terambere rero ntabwo Kagame cyangwa agatsiko cyangwa undi agomba kuvuga ati oya wowe uzatera imbere kubera ko ngenda bishatse kubera ko dufite uburenganzira dufite kwa cya gihugu burangana yaba perezida wa repubulika yaba n'umuturage wahariya mu giturage hirya hirya iyo za gihundwe cyangwa zarwaye cyangwa za gahogo n'ahandi hose uwo muturage afite uburenganzira bumwe n'ubwa perezida wa repubulika kwa kiriya gihugu ibyo ngibyo nibyo tugomba kumva kandi tukanabiharanira mu by'ukuri rero ijenge birantangaza cyane abantu benshi bazi ngiye nkurikira amatora nkurikira politike zo muri bihugu bikomeye cyane cyane yaba muri Amerika yaba mu Faransa cyangwa se no mu Bwongereza no muri Isirayeli ariko birantangaza cyane imyaka igera kuri 20 muri kintu byo mu Faransa ukuntu rya shyaka rya nationaliste rirwanya abanyamahanga rijya rizamuka rikenda kwegera kujya gufata ubutegetsi abaturage bose bagahaguruka amashyaka yose akikwariza akavuga ati oya ntabwo mu byo twemera nk'abafaransa dushobora kwemera ko umuntu ucamo abaturage b'abafaransa ubacamo ibice ashobora gufata ubutegetsi bakamutsinda nibwo ujya kumva ngo abaperezida babo bageze 80 na kangahe ntibashiraka ari ugeze kugera 82 kandi yari ari gutsindwa kubera yuko abafaransa bavuga bati ibyo twemeye twemera by'uburenganzira muntu ntabwo umuntu nk'uyu nguyu abyubahirije ntabwo bamufunze ntibamwishe ntibamukubise ntibamwita amazina bajya mu matora baramutsinda arabyemera aravuga ati mwakoze koalisiyo birarangira ibyo bintu byatunaniza iki twembe ntabwo turi inyamaswa turi abantu kandi turi abantu bakundana mu by'ukuri bafite ubumuntu ku buryo rero natwe abanyarwanda ibyo twabigeraho icyo bidusaba gusa ni akanyabugabo gatoya gusa kumva yuko buri muntu wese afite agakeregeshwa yazana agafatanya n'abandi hanyuma ibintu bigatungana kubera yuko abanyarwanda ndetse abanyarwanda bameze nk'agati kuzabashyira hehe uyu munsi dufashe ubutegetsi kari agati ko kugira ngo tuzagafata ndore tuzabica tuzabafunga tuzabigenza dute wenda tuzabacira imanza abafite ibyo baregwa imanza z'ukuri atari nka zira zabo babe bakirwa imanza ariko nabo ni abanyarwanda bagomba kuba muri icyo gihugu ni nabyo tugomba guharanira yuko izi politiki zo kugira ngo ninjire abandi basohoke ibyo bintu bigomba kurangira ibyo ni ibya kera subiza ba bandi bavuga ngo ese ngo none mwaba mushaka kugarura ibintu byahise oya twe ntabwo turi mu bantu bahise twe turi mu bantu b'ubu ngubu turi mu bantu batekereza ejo hazaza ibyahise byarahise ariko byadusigiye amasomo amasomo tuzifashisha kugira ngo tutazongera gusubira muri ibyo ngibyo byahise nyine bitari byiza ibyiza byabayeho nabyo tuzabyubakiraho kugira ngo dukomeze dutere imbere ariko ntabwo turi gushaka kuzagabura ibyahise turashaka kuzana u Rwanda kubaka u Rwanda rushya u Rwanda buri munyarwanda wese azaba yumva yishimiye ko ari umunyarwanda ashobora kugera hanze aho ari hose akaba ko ari umunyarwanda uyu munsi dufite abanyarwanda bari hano hanze umuntu avuga ati wowe uri umunyarwanda umuntu akamureba gutya akikomereza kubera yuko yazinutswe kumva ari kugira ubutegetsi bumeze nk'uburiho nk'ubwabanjirije ari ibintu by'amahane bihora buri gihe dushaka rero kugira ngo tugire abanyarwanda bazaba bari fiyeri igihugu cyabo batewe ishema no kuba ari abanyarwanda kandi bakora ibishoboka byose kugira ngo u Rwanda ruvugwe neza atari ibintu by'itekinika ruvugwe neza kandi ruvugwe neza n'abanyarwanda ubwabo mbere y'uko rushaka no kujya kuvugwa neza nk'abanyamahanga nk'uko agatsiko kari ku butegetsi uyu munsi kabikora serije ntuva ari byo navuga ariko mvuga yuko dufite ibishoboka byose icyo bisaba byose kugira ngo ibyo bintu tubigereho icyo bisaba gusa ni ukwicisha bugufi tukegerana tukareba abantu tubyumva kimwe kuko nimba dushaka yuko ibintu bigenda neza dufite byanze bikunze ibyo tubona wenda abandi benshi batabona icyo tugomba gukora ni ukubisangiza twese hamwe ubundi impinduka yo turi kwikoza y'intoki icyo bisaba gusa ni muze twese dufatanye mu by'ukuri ibyo bizo ratubibashishikariza kandi twiteguye kubakira kwicarana namwe kugira ngo tuganire ibi bintu tubishobore uriya mugabo urabona ko ari gutembagara murabona ibintu agenda yivugururizamo agenda avuga yisubiramo akora ibyo atavuze murumvika yuko akenewe ejo bundi numvise avuga ngo arananiwe ngo ndakuko agize amahirwe ngo ya kugize amahirwe ngo yaruhuka ukagira ngo hari umuntu amwinjira mu mahirwe ahubwo ariko ariwe utuma abandi badashobora gutera umutaru nimuze rero dufatanye hanyuma twubake igihugu kizima igihugu kibereye abanyarwanda
urakoze cyane Patrick urabisobanura neza kandi nge ndemeranywa nawe kuko politike tuvuga hano ni politike y'ineza ntabwo tubiba inzangano nta nubwo dushishikariza abantu kwanga abandi twemera yuko twese tureshya uko twatumeze kose tunemera politike y'abandi batandukanye natwe ikintu kirakomeye cyane kuko kuvuga ngo wemera politike y'abantu mutanavuga rumwe afe no kuvuga rumwe burya nkeka ko wenda kutavuga rumwe burya nabyo ni ikindi kintu yasobanura ariko ihuro nyarwanda muri doctrine yacu wa mugani mbivuze muri bwa buryo ntabwo tujye twinjira muri politike muri y'abandi ngo tujye kuvuga ngo aba bafite politike ipfuye kuruta iyacu ya ibyo birabareba ntibavuge politike yabo abanyarwanda nibayemera baza igihe cy'amatora bazabashyigikire babaha amajwi kandi bayobora abanyarwanda icyo gihe rero natwe dutsinzwe tugomba kumva yuko bafite politike nziza natwe tukumva yuko tubaye abaturage tukazategereza igihe cy'amatora natwe tugatanga politike yacu cyangwa tugatanga political agenda yacu tukaba twapiganirwa kugera muri ayo mahirwe ariko ibyo ngibyo kubera ko mu Rwanda nta matora abaho ntabwo bishoboka mu byo nagiye nandikirwa yaravuga ati impamvu naguhaye icyo gitekerezo kujya mu kiganire nuko mbakunda kandi nifuza yuko mwese mwazagira uruhare mu kubaka u Rwanda ati njya numva iyo muryana njya numva iyo musebanya ati ariko njya numva ari n'abandi baba batuka u Rwanda ariko bakohereza abo bashakanye cyangwa abavandimwe babo bakaza mu gihugu ibyo tujuru n'uburenganzira bw'abantu uyu munsi ushobora gufata umudamu wawe nkamubwira ati nca mu Bugande cyangwa muri Tanzania nje mu Rwanda iyo agiye akavayo agataha alhamdulillahi wa mugani imana ishimwe ariko kuba wowe navuga ngo wowe kuko bamwe bavuga ngo utuka u Rwanda wanga u Rwanda ariko iyo ufashe umuntu mwashakanye cyangwa ugafata umwana wawe cyangwa ugafata umubare wawe ukamworozayo haha ntabwo uhanga kuko ntabwo wakoreza umuntu ahantu wanga ibintu abantu b'abanyarikira ngaha bafite ukuri nta muntu wanga iyo akomoka nta muntu wanga iyo ava yifuza kuzasubirayo n'izi ntore zigomba kumva yuko abavuga ngo twakwanga u Rwanda ugafata umwana wawe ukamworoza muri vacances ari na bya bindi nabonye umuntu anyandikira ati ariko wowe uravuga ngo ntabwo wavuze ngo abantu bavuga ngo ntibaruhura rwa FPR wowe waruvamo urambaza ariko ngewe ikibazo direct ahubwo nge nakubaza wowe nkurikiye wowe kuki utabayo niye mpamvu ituma utabayo ntabwo uvuga kuri radiyo itahuka ntabwo uri umunyapolitike ntabwo uri umunyamakuru ahubwo wambwira impamvu utajya kubayo tukaba twanayiganira
ntabwo mu ijambo niyo mvuga kuvuga ngo abantu banga u Rwanda u Rwanda ni gute umunyarwanda yakwanga u Rwanda ubundi wakwanga umunyarwanda yakwanga u Rwanda ngo habyagenze bite habaye ntabwo ibi bintu ni ibintu agatsiko kazanye kugira ngo kerekane ko abantu ari baruha rwari nk'inyamaswa kayobya abantu benshi cyane iyo mvugo ntago ariyo ntago twanga u Rwanda yewe ndabona ubutegetsi buriho twese turavuga tuti mukora nabi twese ntago tuvuga yuko twanga u Rwanda ndabona ubutegetsi ntago tubwanga ahubwo icyo tubabwira turavuga tuti ibyo mukora ntago tubyemera nibyo twanga twembi ibyo bintu bibi muri gukora nibyo twanga ntabwo rero dushobora kuba dukoranyirwa
n'uzo neza kuko nicyo kintu nari ngiye guhita nkurikizaho umwana kuko impamvu zikomantera zigiye kuri gahunda nuko zimaze kuba nyinshi mvuga nti atajya agira ngo wenda dutinya no kubivugaho bitewe n'uko abantu baba batwarije turi ari benshi niba ari abantu bavuze n'ab'u Rwanda navuga umugabo wabaga muri Canada Evo Duwizeyimana uyu munsi senateri niba hari abantu bavuze n'ab'u Rwanda ndagira ngo mbahe fakite kugira ngo mubone ko ikibazo kiri mu Rwanda si abanga u Rwanda si n'abakunda u Rwanda ahubwo biri mu nyungu z'ubutegetsi umugabo bita Philippe Mpayimana wanditse igitabo ku Rwanda mu mashyamba ya Congo ubu ntari muri ministeri ya mino bumwe hari abanyamakuru bakoze ibiganiro bibi rwose ku Rwanda uyu munsi bari muri la leta bari ikigali no ndagira ngo iki kintu cyo kumva ngo u Rwanda ni igihugu cyo ntago kizahinduka ariko inyungu z'abantu bakora politike bisaba guhinduka mu gihe hari inzira wenda wavuga ngo ndabigeraho mu nzira yihuse uyu munsi ni ryari bavuga bati nimuve muri RNC muze mu Rwanda nimwitandukanye na Kayumbanya Mwasa muze icyo mushaka bazakibaha as long as mwitandukanye n'uwo mugabo muri kumwe mukorana muze rwose nta kibazo so urumva yuko icyo gihe ntabwo kiba kiri ikibazo cy'abanyarwanda kiba kibaye ikibazo cy'umuntu kandi ugiye muri ibyo ubukemuye ikibazo cyawe ku giti cyawe ariko ntabwo ukemuye ikibazo cy'abanyarwanda ubushize imbere za nyungu zawe na cya gifu cyawe ariko ntabwo ubukemuye ibibazo by'abaturage b'abanyarwanda bataka buri munsi aha rero abanyarwanda bo gutandukanya abakunda abanyarwanda kuko babaharanira babavugira cyangwa barazwi inshinga n'ibibazo by'abanyarwanda cyangwa n'abantu ku giti cyabo bareba inyungu zabo uzumva bavuga bati leta si nyoko nka vuba uvanemo amashereka yawe abanyarwanda bafite imigani myinshi cyangwa amagambo menshi bakoresha ariko ntibatangiye kuvuga nti hari abavuga bati ari u Rwanda rero na karaga zizarubamo mu gihe cya FPR baravuga bati ok tuzagaruka mu Rwanda nuko dufite umwami buriya biriya bintu byarafashije kugira ngo FPR mobilize umwami buriya nawe yarabivuze umwami Kigeli watanze nawe baramukoresheje bavuga bati impinduka turimo kugira ngo tuzagusubize ku ngoma abantu biyumva mu mwami barayoboka cyane bafashe leta byageze bite umwami yatangiye ishyanga urumva kubera yuko bagomba kureba aho bakura imbaraga z'abantu biyumva muri uwo muntu umwami Kigeli buriya baramukoresheje cyane kugira ngo bagere kuri mase yo kumobiliza abantu b'impunzi za 57-59 muri ibyo bihe abiyumvaga mu bwami by the way ariko uyu munsi kugira ngo nanone umobilize mase y'abantu ushaka kuvuga uti ngewe ndagira ngo abahutu nibo bataye ubutegetsi 94 ngewe mvugira abahutu umutu we utegera gutya avuga ati ok uriya niwe uturepresenta reka tumujya inyuma ariko ngewe ushaka kuvuga ni ngewe nshyize imbere ubumwe bw'abanyarwanda umuhutu umutwe umututsi twese turi bamwe turebe vari z'ubunyarwanda n'igihugu icyo gihe ngewe bazavuga bati wowe ntabwo tukwibonamo kuko utavuze izuru ryawe ubwoko bwawe kuko wenda FPR yakoresheje umwami bakabona majorite y'abantu b'impunzi ariko izo politiki igihe cyacu
cyararangiye
ibitego rero batwarekera ngaha rero ngewe nshyize amaso muri za imeyili n'ibintu ndabibona nkabibona nk'umuntu uri kuri radiyo hano bavuga ni dukeneye bacyafite urugendo
sorije ni uguhozaho abantu ntekereza yuko harimo abantu bamwe wenda banabyandika gutyo kubera yuko babyemera ko kuko ariko bimeze kandi abo ngabo nabona ukububaha kubera ko ntabwo igihugu niba turi miliyoni 16 ntabwo twese twareba mu murongo umwe nabyo byaba biteye ubwoba nyine nibyo ngibyo FPR yifuza ariko nanone hari ibitekerezo by'abantu benshi abenshi baba bahuriyeho bifuriza igihugu cyabo abo bantu iyo batekereje gutyo muri ibyo bintu bigenda bicamo abaturage bakaba aribo benshi ahubwo biba biteye byatera ikibazo gikomeye cyane ariko abo bantu uko byagenda kose kwa kumuri wese udashobora kumubwira ngo natekereze uko wifuza ko atekereza ahubwo icyo wakora gusa ni ukumusobanurira ku buryo noneho umuhindura ibitekerezo noneho ukamwereka ko ibyo bitekerezo byawe hari ibyo byiza kuruta ibyo ngibyo wafite mu mutwe ukamwereka yuko izo nyungu ze izo yifuza ari kubona muri iyo muri uko gucikamo ibice zishobora kuboneka ariko akoranye n'abandi ashobora gukorana niba ari umuhutu ko akoranye n'abatutsi agakorana n'abatwa ko izo nyungu ze n'umuntu ashobora kuzibona kandi akoranye n'abandi nta wundi muntu wumva yabayahejwe
u Rwanda uzajya kuyobora ni urw'inyabutatu nyarwanda
exactly
kuko icyo nacyo kigomba kumvikana niba mesaje zawe ari ukudividinga kandi uvuga ngo ushaka kuyobora u Rwanda kandi u Rwanda ari inyabutatu nyarwanda habuzemo ubwoko bumwe bw'abatari abanyarwanda ibyo nabyo byagombye kumvikana nk'uyu arabaza ati bite mu gihe RNC yaba yaravangiye mu bantu b'agatsiko bigatuma impinduka igenda biguru ntege mwabimenya muti of course na twabimenye twabimenye kuko niko kubaza ngo urugo rwawe wabukira uyo buji urugo rwawe urugo rugira umugabo n'umugore n'abana cyangwa family cyangwa urumutsi batere urumutsi urugo rwaje ndigiye nyine kumbira ngo twabimenya dute of course twabimenye niko tuzabambira ngo wandoshe byiwanje wo ureba uri hanze ukamwe ngo ni gute ngo ntamenye byiwanje kandi urugo rurwanda wenda wewe byakurenda kubimenya wenda ushaka kuburinganuzwa mu hito warabaye inganzi kwa gutesetse ariko twe turabizi twabimenye ibyo rwose nta mungenge twabimenye kandi twabikosora erega buriye n'amavugurura gituma babaho no kugira ngo abantu bahindure system bakoreramo ariko ikinyeze kirangaha mu bitekerezo twagiye twandikirwa biba binakiri kugira ngo abantu babyumve ko tubiganiraho no kugira ngo babone ko n'izo challenge tuzemera iyo utemera challenge ntacyo wageraho kandi challenge zisaba yuko n'amavugurura n'amaraso make bakeneye kugira ngo abantu baze bafatanye n'abandi kuruta gusa ngo uruvuga ati Patrick buriya muri Canada ntabwo bigenda manda bizarangira ryari kugira ngo usimbure kugira ngo aze kugufasha ati hahinduka iki kugira ngo dukomeze dukorere hamwe uzayibona rero hano hanze imyaka ibaye myinshi burya nagiye nganira n'abantu batandukanye kuri radiyo itahuka ariko mbere y'umwaka wa 2017 navugaga ni 2017 niho ruzingiye ariko itamu navuga ni wow kubera ko umutwe wanjye navugaga ni impinduka dushaka ni kuri manda ya Kagame nta hantu bizarangirira ni gutangira kujya kuvuga ati ariko buriya niko bimera bakampa ingero bakanyereka abakuru b'ibihugu bamaze imyaka 30 ku butegetsi hari babandi bagenda muri shederurante babaye ibimuga bageze za troke barabaturage barareba gukora impinduka ujya ubabona bariya bo muri za
muri za Algeria
n'abandi ariyo wawundi ni bongo wawundi
wo muri Gabon
uribuka bamwiye ngo yarapfuye guriya ngo ni ngo
naye ngo yambara maske nuko
mushuti wanjye wenda aranyumva yatwumvishaga ko uriya ari maske ati buriya abatugaya ngo ntabwo dukora impinduka mu Rwanda bajye bareba bariya bari West Africa nabo bibaho reka burya dictatorship ni ikintu gikomeye cyane kugira ngo ube overcoming dictatorship defeating bisaba imbaraga ziremereye kandi bisaba ko abenegihugu bose babishyigikira reba imyaka bongo imyaka amezi yagiye kwivuza baramujyanye hanze n'abasirikare bakore kudeta kandi turabona ngo kudeta ntizikorwe tuye twivuza kudeta ko yakorwa tukayibura ukavuga uti abasirikare bakore kudeta hanze urugero rwa bongo wa mugani wabonye ukuntu yabaye ikimuga wabonye abagenda muri za sheze rurante bo batwara bagiye kuvuga ijambo muri roni adashobora guhagarara kavuga ariko buriya ni ubutegetsi cyangwa yarabaroze hari ikintu uhita ubyibaza ukavuga uti twari abanyarwanda twacumuye kuba babyandika rero ahangaha tugomba gutekereza tuti impinduka twifuza ni iyacu ntabwo ari iyo Patrick ntabwo ari iya Serge tugomba kumenya yuko turasabwa twese gukorera hamwe kandi ikizakubwira ko abanyarwanda tugifite urugendo ni uko twitana ba mwana tukagira kwitana ba mwana tukitana ba nyirabayazana buriya twatangiye kuba ba nyirabayazana no burya rero haba harimo feria nanone iyo utangiye kubona muri kampani batavuga rumwe kuri abari muri distribution batavuga rumwe muri bari muri strategy batavuga rumwe muri maintenance burya bari ikibazo kiba kigize muri system nka opposition ya Rwanda rero ni umwanya mwiza wo kujya gukora reflection ku mpinduramatwara ubwo ndavuga abantu bose muri rusange ntabwo mvuga ishyaka runaka ariko ibi byose njyewe ndabikunda kubera ko binyereka ko ni ibintu by'abava mu Nyarwanda twari dukwiye gutekereza tukavuga tuti reflection yacu mu byo twemera tugomba guteza imbere abanyarwanda ni ibihe so Patrick najya ngo dusoze ndumva mvuze ibihagije kuri mugoroba nari maze iminsi mbona bitekerezo mbifite ariko nk'uko mubizi ntabwo twe tujya tuvuga amazina runaka bagiye bandika amazina nagerageje guca hejuru rwose nsasira kugira ngo ubutumwa butambuke mu kinyabupfura ndumva nagerageje ejo ntabwo uzanyibasira cyangwa ngo mvuge mu izina kuko ntawe navuze mu izina ariko abanyarwanda babyandika babitwandikiye nabatumikiye ko bavuga bati radita ukatwizera ko mufite gahunda ihamye mufite consistency mu byo mukora n'ibyo muvuga turizera yuko mwazadufasha kugira ngo ibyo muzavuga bizakebura abanyarwanda twese abandi muri opposition wenda abantu bakwiyumva bashatse kwiyumvamo utabishaka nawe yabitira ishoti agakomeza umurongo we ariko baradusaba ko twongere twiexamine tumenye ko dufite abanyarwanda bababaye agati bakomeje kwica umunsi n'amanywa yabona rero ngo ibyo turimo birababaza cyane nk'abanyarwanda nanjye birambabaza nk'umuntu birebera hano hanze ariko ntawe mfite guhamasomo hari abanyamakuru twajyaga twandikirana cyangwa dukorana mu bintu wababwira iki cyatari ko vurusha experience mu itangazamakuru ndavuga ariko fine vurusha experience mu itangazamakuru ndakubwira ibyo abanyarwanda bambwira njyewe nize journalisme wewe wabaye self made wari indemyi we niko bimeze niba nagura ati nize ikintu ndakikora ariko ushaka kuza ukagikora neza kumurusha kandi wowe utarakizi Patrick abanyarwanda rero batinya ikintu cya self critique batinya kunengwa kandi buri muntu atinzwe utinya kunengwa ntiyamenye no kwikosora azagushyiraho cya gitutu njyewe ipotion ndimo nuko nabyize na ok nibyo warabyize ariko self critique buryo bikenewe kugira ngo idukebure Patrick twasoza ko ndavuze byinshi ariko ntabwo ari njyewe navugiraga abadukurikira
Serije wenda dukomeje muri uwo mujyo wo kwisuzuma abantu abantu baba bazaba bavuga yuko ibintu bitinze cyangwa se ko ibintu bitari gukorwa neza uko babyifuza umuntu wenda yanababwira ati namwe mujye mugerageza wenda ahubwo muricare murebe muvuge muti ese njyewe muri izi mpinduramatwara turi kwifuza njyewe uruhare rwanjye ngeze hehe ngera ku nshingano zanjye ese ndazubahiriza nk'uko zagombye kuba zubahirizwa ese nkuri bihagije kugira ngo koko ibi bintu bibe byashoboka aho kugira ngo umuntu ajye yicara avuga gusa ngo ntabwo wakoze ibi ngibi kanaka ntiyakoze ibi ngibi muzakora ibi ngibi ahubwo wenda mbere yo kugira ngo ajye kuvuga ibyo ngibyo akabanza nawe akireba akavuga ati njyewe ntekereza yuko uruhare rwanjye ruhagije cyangwa se nkuri bihagije noneho wenda icyo gihe bikaba ngombwa wenda ko nari wagenda banywa bagera ni WhatsApp ugeze nawe ukora ibyawe kugira ngo turebe ko twava mwaka kangarate ibi ngibi ndabivuga ndangiza mvuga yuko mu by'ukuri izi mpinduka kugira ngo zizashoboke abantu bagomba kuzijyamo uruhare ni benshi cyane n'abanyarwanda hafi ya bose cyangwa abanyarwanda bose biramutse bikunze niho byaba byiza ni naho byakwihuta naho mu by'ukuri twazakora ikintu kizaba gikomeye kandi kizarama kubera yuko ntabwo uyu munsi icyo twifuza ari ukugira ngo tuze dufate ubutegetsi twitwa bakanaka gusa ahubwo icyo twifuza ni ukuvuga ngo turashaka yuko imitekerereze uko abantu bumva tugomba kubaho mu gihugu bihinduka ni impinduramatwara niyo mpamvu byitwa impinduramatwara ni ukuvuga ko ibyo twifuza bitandukanye cyane n'ibiho ubungubu ibyo twifuza rero ni uko abanyarwanda babana mu mahoro ni uko abanyarwanda bakurikira amategeko bakagira igihugu bose bumva bafite uburenganzira aho nk'uko nabivugaga umukuru w'igihugu afite uburenganzira bungana ndavuga ku gihugu afite uburenganzira bungana n'ubw'umuturage uwo ari we wese nta muntu ushobora gukandagira undi ngo ni ukubera yuko afite imyanya runaka cyangwa se ngo yagize uruhare mu mpinduka ibyo rero kugira ngo tuzabigereho nk'uko nabivugaga birasaba yuko buri wese ajya yicara akavuga ati ese mana ngewe nkora ibyo nshobora gukora byose kugira ngo ibi bintu bishoboke kandi bishoboke vuba iki kibazo tugomba kujya tukibaza buri munsi Serije mbere y'uko umuntu ajya kuryama rwose akicara akavuga ati mu kazi kose nakoze uyu munsi ni uruhe ruhare cyangwa se ni uyihe porusantaje nashyize mu mpinduka kugira ngo iwacu mu gihugu cyacu ndavuga bari mu gihugu n'abari hanze twese tukabitekereza ariko buri mugoroba mbere kujya kuryama ukavuga uti uyu munsi nakoze 20 cyangwa 10 ku ijana z'ibyo ngomba gukora cyangwa nakoze 100 ku ijana buri munsi ku munsi kugira ngo tujye buri gihe dutera intambwe twegera mu by'ukuri iyo objectif yo kugira ngo tubohoze igihugu cyacu tugire igihugu twubake igihugu kigendera ku mahame ya demokarasi ku gihugu kigendera ku mategeko ku gihugu cyubaha gifite abaturage bubahana kandi wenda banakundana mu by'ukuri ibi ngibi rero biradusaba twese kugira ngo tujye twisuzuma buri munsi ariko twongere n'ingufu cyane mu byo dukora niyo mpamvu icyo kizamini tugomba kujya twiha cya buri munsi kizakidufasha kugira ngo uyu munsi niba nakoze 10% kubera impamvu zitandukanye ejo nzashyiraho 5% cyangwa 10% ngende mbyongera mu by'ukuri uko ngenda mbyongera bizagera kujya kugira hafi ku 100% ikibazo twakirangije kuko ko nitubikora twese icyarimwe byanze bikunze tuzabigeraho ndakuvuga yuko dufite ubushobozi dufite n'ubushake aho tutaragera gusa ni uko tutaraba benshi mureke rero twegerane dushyire hamwe hanyuma murebe yuko tutabigeraho kandi tukabigeraho mu by'ukuri n'ibitambo bitabaye byinshi kandi tukabigeraho byihuse ndumva rero Serije nagushimira kuba wanumye muri iki kiganiro ndakeka ko twagize ikiganiro cyiza twaganirije abanyarwanda ariko turongera tubashishikarize rwose batugane turahari twitegwe kuganira nabo nibaze nta handi handi ibyo bisubizo bizava muri twebwe mu mitwe yacu bizava mu biganiro bizava mu byo tuzaba twumvikanyeho kubera yuko kiragihugu n'undi tuzakibana nuko twabivuze turi abanyarwanda amoko yose ntabwo kiragihugu kigomba kuba mu bwoko bumwe cyangwa se agatsiko k'abantu bakeya tugomba kukibanamo twese abatumva bashaka no kuba hanze nabo bakabaho ariko bakumva ko bafite uburenganzira kuri kiragihugu kuko ari igihugu cyabo kuko ariyo gakondo yabo ibyo rero turabibashishikariza kugira ngo twegerane aho muri hose abashaka mubarizwamo nimuhaguruke mukore icyo igisabwa hanyuma murebe ngo turabigeraho rero ndagushimira kandi ashimira n'abatwumvishe bose n'abazatwumva mu minsi izaza nimuze rero duhaguruke tuvane amaboko mu mifuka dukore icyo dusabwa gukora seje murakoze ndabifurije umugoroba mwiza ijoro ryiza abagiye kuryama n'umunsi mwiza wageze mu gitondo
Patrick nabwira ko tutashoje nzagushakamo kimwe gitaha dukomeze igice cya kabiri kubera ko ibitekerezo ni byinshi ariko kuri uyu mugoroba wari umusogongero n'abandi tuzajya tuganira nzagerageza kubizana bino bitekerezo ni igice kimwe kizajya dushyiramo utuntu n'utundi kugira ngo abantu batangire tuve gusa mu kuvuga ibirimo sisiteme tujye no mu mitwe yacu hano hanze muri komunote zacu hari ikintu nungutse kandi umuntu yabinyandikiye ahangaha mu mwaka 2015 tuvuga kuri iriya kudeta yabaye mu Burundi nagize diaspora nyinshi y'abarundi kuri aditaho abarundi pe baraje kubwiza ariko kubera ko yari kudeta hahita hazamo ibikorwa by'ubwicanyi bati nkuru nziza mu gihe twaje kubona kuvumbura sisiteme yari hari bahita bambwira bati ariko wowe wabaye pro nkuru nziza kandi umuntu aranyarike bita byibuka ndavuga njyayeze ati no ati utwiye kuvugira nkuru nziza kuruta kuvugira twe dushaka impinduka ndavuga njye ntabwo mvugira nkuru nziza ntabwo mvugira opozisiyo njye mvuga amakuru kandi atari mvuga amakuru nyayo afatika kandi ngerageza kuzana ibyo numvise ku maradiyo atandukanye n'ibyose batirekada arambwira ati rekada ati nta muntu usigaye mu Burundi abatutsi barashyize bapfuye naramwandikira arambwira none bariya mbona muri leta ati baraza abahutu n'abatutsi urumva rero abanyapolitike burya iyo ureba umunyapolitike ushobora gusanga afite indimi nk'eshanu mu kanwa utazi urwo ari buvugisheho iki kintu rero mpita nyibuka kubera ko nabonye nagiye mbona ku matereza ari ukwandika aha ngaha nkabibona mbese abanyapolitike bafite ukuntu bavuga ibintu bitewe n'abo bashaka kubwira impamvu nabivuga ku rugero rw'abarundi nyine ku bintu bya kudeta n'iki nagize diaspora zose barabwira ati mutega amatwi aditaho gusa icyo gihe statisitiki zari zimeze byari bimeze neza ariko mu gihe navuze nti tumaze kubonamo akaboko ka leta y'u rwanda tumaze kumenya ko bagiye mu rwanda bariya bahora bavuga ati mugabo uhise uhinduka ugiye he kubera ko ntange kubwira ikibazo gihita gihindukanye rero kubera ko inyungu babonaga kubaho ijwi zirahindutse ntange kubonamo kagame bihita bihinduka natwe rero uyu munsi turakora politiki kandi ni byiza n'abayikora ndabashyiga kuza ariko dukwiye no kwisuzuma natwe tukavuga tuti dukore politiki dushyira imbere umunyarwanda wese twayabateye mu gihe uzavuga ngo politiki yawe ni iy'ubwoko bumwe ni iy'akarere uzaba urimo guferinga kandi tumaze imyaka myinshi bino bintu tubirwanya tugomba no gukomeza kubirwanya Patrick wakoze cyane reka tubihagarikira natwe tubigaruka mu bindi biganiro byacu bitaha
Serge ni time rwose nta kibazo udahari
tuti mwarimu tubona ko turaditahuka kuri mugoroba nadushoreje reka nshimire mwese twabanye abatwandikiye abadukurikiye n'abazatwandikira cyane kirangiye mbabwire nti muri abantu rwose b'agaciro kuri raditahuka kandi mukomeze mwandike ibitekerezo byanyu kuri izo komantere zanyu bamwandika kuko nzajya mbona akanya nzashaka umwanya nzishyiremo kugira ngo tuziganireho kuko tubigerageje kuri uyu mugoroba ariko icy'ingenzi ni ukumva yuko impinduka twifuza mu rwanda ni impinduka buri wese azageramo uruhare ntabwo ari impinduka y'abahutu si impinduka y'abatutsi si n'impinduka y'abatwa n'abanyamahanga tujye tubashyiramo wenda kubera ko batera ubwenegihugu mu gihugu cy'u Rwanda icy'ingenzi ni ukuvuga ngo nakoze iki nk'uko mugenzi wanjye Patrick yabivugaga mu masaha 28 wamubwirije abantu bangahe aho utuye muri community aho muganira uvuga iki mu mpinduramatwi twifuza mu gihugu cy'u Rwanda niba ufite isoni ryo kubivuga ntabwo ushaka impinduka njyewe aho njya hose mbavuga ni mpagarariye opozisiyo fatiwe tikete kumagara potio kandi nanu wanumi havuga ni duhagarara oposisio wowe uduhagarara hehe uri ambasaderi wacu hehe ejo nujya hariyo ugiye kugana n'abandi bantu uzatuvuga niba udashaka kutuvuga ku mugaragaro uratubeshya tinyuka rero wemere ibyo wemera uduharanire kandi tugendere muri urugendo rutwese hamwe Patrick wakoze itoro cyiza ijoro ryiza itoro cyiza twari dukurikiye mwese nababwira ni ijoro ryiza abandi itoro cyiza tuzakomeza ibiganiro byacu ejo mu kiganiro cy'ubukenemero by'abaturage mutegura kandi mugira rero Eduard Kabagema turabakunda mwese kuri radio cyangwa nabuta